Asikhothame samakhanda ethu manje Baba nkulunkulu lo ngumkhuleko wethu oqotho kulo busuku sibona konke lokho okwenzela abantu ngalolu suku futhi siyacela Nkosi kwangathi singakholwa kuphela nje sikholwa ukuthi liqiniso izwi elilotshiwe libonakaliswa kithi Siphe lezi zinto baba manje kulo busuku sifuna ukukubonga ngokukhanya okuphose emibhalweni wenzela thina kulokhu kusa futhi siyakhuleka kulo busuku Nkosi kulo muqa umkhuleko ukuthi uzoqinisekisa izwi lakho ukuthi liqinise khulekela onke amabandla nezinhlangano ezibuthene ezizungeze imibhobho emincane phandle kuyo yonke indawo abavela esizweni kuze kuyofika le ogwini lwasentonalanga kwenyukele ezintabeni zase-Arizona kwehle kuyongena ezinkangala zase-Texas kuyongena le ogwini lwasempumalanga konke ezweni lonke Nkosi lapho ababuthene khona Amahora maningi ngokwehlukana sifike ngesikhathi kodwa Nkosi sindawonye kulo busuku njengobunye obubodwa amakholwa silindele ukufika kuka Mesiya siyakhuleka baba wasezulwini ukuthi uzomthuma masinya wenzela ibandla lakho ngokuba sikucela egameni lakhe amen ningahlala phansi Ukubingelela amaKristu akhona konke lapha kulo busuku ngiyaxolisa ukuthi sisalokhu siminyene futhi sigcwele phama sekuze kube lukhulu nokuthi siphefumule ngisho nama air condition ngisho nanomoya wayo okondishiniwe ayisizi kangako abantu abaningi kakhulu Uma bekukhona nje cishe ibandla elejwayelekile eligcwele abantu lawo ma econdition abezo nenza iqeqeba lamakhaza kodwa manje wonke umuntu unesishayisa moya esiphephethayo ne econdition iphephetha ngawo onke amandla ayo Sithumele imikhonzo evela ogwini lwasempumalanga kuya entshonalanga kubo bonke abangani bethu kuKristu olalele Sithumela imikhonzo ngale esenjoze umfowethu Borders iqembu enhla lapho Sithumela imikhonzo phezulu ezintabeni ePrescott eArizona kumfowethu Leo Mzaya neqembu lakhe eliphezulu lapho elilindele ukufika kwenkosi Sithumela imikhonzo kulabo abase Tucson obuthene kulo busuku belindele ukufika kwenkosi kwehle kuyongena eHouston eTexas kulabo abalendele ukufika kwenkosi kwenyuke kuyongena eChicago kulabo abalendele ukufika kwenkosi kwenyukele ogwini lwasempumalanga eNew York naseConnecticut namaqembu amakhulu enhla lapho elilindele ukufika kwenkosi Sinayo indawo lapha okubahlalisa ngakho nje sidingeka ukuba thumela izwi ngokuxhumana ngotelefoni. Sithumela imikhonzo kumfowethu Julia Jackson kulo busuku neqembu lakhe ezansi eClarksville. Umfowethu Rattle enhla ku-62 neqembu lakhe elilindele ukufika kwenkosi. Futhi sibuthene lapha kulo busuku ebandleni lasekhaya iTabernacle silindele ukufika kwenkosi. Uthi manje abaningi benu mhlawumbe ubengekho ezinkonzweni kulokhu kusa kodwa ngethemba ukuthi wonke umuntu obengekho uzoyithola leyo tape ngokuba ngikholwa ukuthi bekungumlayezo oqonde ngqo kakhulu kunayo yonke ebandleni selokhu kube ngumlayezo othi banumzane sikhathi sini na ngizwe ugcobo lukamoya ngezwe ngiholeleka ukusho lokho engikwenzile ubumude kodwa nokho ngizwe ngiholeleka kuba ngikwenze futhi ngicabanga ukuthi inkosi ngezulayo ikhombisile ukuthi horalini esiphila kulo futhi saqiniseka ukuthi siyaziqonda lezi zinto ezifihlakalo okwenzekayo niyazi iBhayibheli lathi abahlakaniphile bayoqonda Kodwa izizwe nabantu bayokhula bebabuthakathaka kakhulu futhi behlakanipha kakhulu. Cabanga nje ummelikana ophakathi nendawo manje usebudaleni obuphakathi nendawo cishe iminyaka engamashumi amabili ubudala ubuthakatha kakhulu kodwa uhlakaniphe kakhulu babengenazo izindiza amajethi ngalezi zinsuku nezivalo eziyiziqhumane ezinhlamveni ezidubula emanzini ze-atom kodwa baphila isikhathi eside kakhulu kakhulu siya ngokuya siba buthakathaka kakhulu futhi sihlakanipha kakhulu nokuhlakanipha kwethu uqobo yilokho okuzosibhubhisa sizosibhubhisa thina uqobo uNkulunkulu akazi ukusibhubhisa ukuhlakanipha kwethu kuzosibhubhisa bekuhlala njalo kungaleyo ndlela kanjalo kuzoba njalo futhi manje inkosi thanda ngesonto elizayo ekuseni ngingazi manje ukuthi ngizokhuluma ngani kodwa ngethemba ukuthi inkosi uma isivumela siphile futhi kungenzeki lutho futhi kuba yintando yayo sihlose ukukhuluma ngomunye umlayezo ngesonto elizayo ekuseni sibe nomkhuleko wabagulayo ngesonto elizayo ebusuku manje ke kuwunkatho lwami ukuba ngibuyele ekhaya e-Arizona ukubuyisa umndeni ukuze abantwana bakwazi ukubhalisa esikoleni khona-ke sizonazisa uma nje sesikwazi ngemihlangano lapho ivuthwa noma izikhathi izindawo esihlose ngazo ngakho uNkulunkulu anibusisa nonke manje kulo busuku ngazi ukuthi ngisele ngemizuzu eyishumi nanhlanu kuqala nje imizuzu eyishumi nanhlanu ngaphambi kwelesi shiyagalombili lapha eJeffersonville futhi lokho kucishe kube imizuzu eyishumi nanhlanu lingakashayi elesi shiyagalolunye ogwini lwasempumalanga bese kuthi-ke cishe yihora lesihlanu ogwini lwasentshonalanga ngakho manje cishe nje sisekushoneni kwelanga lapha futhi ngifuna ukukhuluma kini okwenkonzo emfishane nje ukuzama ukuthola ugcwabo lukamoya bese ke ngibiza umugqa omkhuleko futhi ngifuna ibandla lapha kanjalo nebandla libuthene kwezinye izindawo ngithole enye indoda omunye umfowethu ogcotshwe ngomoya futhi uma siqala ukukhulekela abagulayo ahambe abeke izandla phezu kwalabo osebandleni lenu mbulani uNkulunkulu usezindaweni zonke kuyo yonke indawo ngakho ezansi eTexas ngale eCalifornia phezulu e-Arizona noma nikuphi nibeke izandla phezu kwalabo abagulayo uma siqala ukukhulekela abagulayo futhi ngineqiniso ukuthi uNkulunkulu uzozwa futhi aphendule umkhuleko kuyinto exakile ngesonto ledlule ebusuku nogcobo lwaluqhubeka nomoya ongcwele kwakuyinto ngempela kade ngingenawo umugqa wokwahlukanisa ngokubona ukufihlakela izinyanga nezinyanga selokhu ngangilapha ngesinye isikhathi bese-ke ukuhamba ngenyukele lapho phansi kwesithembiso awazi ukuthi uzokwenza ngeke wathi uzokwenza ufanele nje uhambe wenyukele lapho futhi ulinde uyazibusa wenze lokho afuna ukukwenza kodwa yima labo futhi ulinde ukuba ubone ukuthi uzokwenzani bese-ke ulizwe libhobokela kuwe kanjalo futhi ekugcineni koko mhlangano ngingazi ukuthi bekungubani kodwa kwakukade kukhona indoda ndawondawo ngasemgqeni eyayiyinde futhi inempandla phezulu futhi yayingumuntu ogula kakhulu kwase kuthi-ke ekugcineni kwaba khona indoda ebonakala lapha emsamo futhi yayibhekise ikhanda layo phansi futhi yayibukeka sengathi yayigula izibambe esiswini ngase ngicabanga ukuthi kufanele ukuthi yindoda yokuqala noma yindoda yesibili kumbe noma kwakunini engayikhulekelayo ngoba yayinempandla futhi yayibambe ikhanda layo ibheke phansi indoda ebanzi iqhothile kodwa ngaqalaza futhi ngamthola umnumzane ohloniphekile ehlezi ethexekelele lapho kodwa ubethokoza ngacabanga kukuphi na anginqumanga ukuthi kwakukuphi ngangikuzwa futhi ngibona indoda phambi kwami ngakuzwa kudonsa ngapha futhi kwakuvela ngemumva ngabuka umfowethu neveli nalaba ababili abahlezi lapha kwakungesibo ngathi indoda ingaphakathi kwalelo chibi lobhaphathizela elisesontweni ngemuva lapho futhi niyazi ukuthi kwakungubani na umfowethu Shepherd isizathu sokuba ngingamqondanga wayehlezi emuva lapho ikhanda lakhe likhotheme ekhuleka wayecabanga ukuthi wayezofa ucabangele lokho amaviki ambalwa edlule umkakhe umtshele ukuba ahambe ayothenga amapheya sha ezitathulo futhi wathi angezi kuzidinga ngeke ngibe lapha isikhathi eside kangako futhi wahlangana nami ngolunye usuku ephezulu lapho eyadini umfowethu Woods ememeza futhi edumisa uNkulunkulu wathi ngidla ubhekeni amaqanda tamatisi noma yini engiyifunayo futhi uzithoba enikela ngesihlalo sakhe ebuyela phakathi lapho esuke endleleni futhi ekhuleka niyabo awulidingi ikhathi lomkhuleka kuphela udinga ukukholwa niyabo manje bengingazi noma waphiliswa noma cha ngavele ngathi nje indoda ekhulekayo inokuthize okungalungile ngicabanga ukuthi wakubiza ukuthi kwakuyini ukuhlushwa yisisi futhi ikhuleka ngemumva lapha inkosi uJesu uyakuphilisa manje ilokho kuphela engangingakusho umdonso wawungukuthi yayikhuleka ngangikubona ukuthi kwenzekani angazi niyabo kodwa uma uzo ubuya wonke umuntu uyezo uma uthi isho kanje inkosi niyabo lowo akusimi okhulumayo nhlobo ngaleso sikhathi lowo nguye kodwa njalo ngithi uJesu ukusindisile lelo iqiniso ngempela walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu ngemifimbo yayo siphilisiwe thina niyabona yabo kodwa uma ufika isho kanje inkosi futhi ukutshele ukuthi yenza ini nokuthi kuzokwenzekani kubhekisise lokho kuyoba ngaleyo ndlela kodwa uma ngithi uJesu Kristu uyakuphilisa futhi uyakusindisa uyakukholwa ngoba usevele ushilo niphinda nje lokho akushilo nombono uphinda nje lokho akukhombisile niyaqonda na manje masisheshe singene ngoezwini ngoba ngiyazi ukuthi abaningi benu balapha banamamayela amade abazohamba kulobusuku ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uzonibusisa anisize futhi anivikele emigwaqeni futhi manje ngifisa ukuphenya kulobusuku kuMathewu ngcwele isahluko samashumi amabili nanye namavesi lokuqala kuya kweleshumi nanye kuMathewu ngcwele futhi manje uma ungenalo iBhayibheli lakho noma uma ufuna ukubhala phansi le mibhalo kulungile futhi manje ke nina eningazange neze niwuze umlayezo kulokhu kusa futhi ninayo i-tape recorder asiziceleli neze ukuthengisa ama-tape asiziceleli neze ukuthengisa noma yini ngezinye izikhathi emhlanganweni omkhulu bazomemezela ukuthi banazo izincwadi emuva lapho asezilutho kuzo umfowethu Vele ungumbhali ama-tape umuntu osebenza ibhizinisi lama-tape lapho uzonitshela asenzi imali yama-tape akusiyo ama-tape ngumlayezo futhi uma umuntu efaka engqondweni yakhe lokho okuyimali ngeke esawenza ama-tape kunjalo bengibuza ngakho ngicabanga ukuthi ama-tape ethu ayathengisa cishe ngaphansi kwamadola amahlanu noma okuthize amathathu kuya kwamahlanu noma into efana nalokho uthini amathathu namane kulawo amakhulu ama-tape amade nomfundisi othize ngibuze ngenye ama-tape akhe futhi ibingamadola isishiyagalolunye cishe imizuzu engamashumi amabili noma amashumi amathathu ngumlayezo ngakho ngiyabona ukuthi umfowethu Sotman emuva lapho akacebi noma yibaphi babo ngala ma-tape abawakhiphayo niyabo benza eyenele nje ukuze baqhubeke nakho ngeke ngamcela ukuba awenzele izwe ngoba bafanele bawathenge ama-tape nakho konke okunye nemishini idula kakhulu ibiza cishe izinkulungwane eziyishumi zamadola ukusetha ukwenza lawo ma-tape okokuqala nje manje ngiyaqonda masinya ngikumemezele nokho kodwa kukhona ukuzwa i-tape futhi njalo nje kaningi si abaphatheli angihlangene ngalutho nakho nhlobo anginakho ngisho angikaze nako wodwa wemihlangano akusiso siso nesizathu nje esimelayo nesiphikisayo baphendukela eziyalweni zabo abaphatheli kunquma bona ukuthi ubani umuntu olandelayo ozokwenza ama-tape futhi bamthumelela incwadi yilokho kuphela engikwaziyo ngakho bayakunaka lokho ngoba angikwazi ngisho ukubusisa izingane ingasaphathwa eyokunaka ama-tape ngakho noma ukubhabhathiza ngakho ingqondo yami ngiyibeke kulowo mlayezo lowo yilowo mdonso wesithathu futhi yiwona engifanele ngethembeke kuwo futhi ngiwuhloniphe uMathewu wamashumi amabili nanye eyokuqala kuya kweleshumi nanye ngisho lokho ukuze nibhekisise noma niphenye imibhalo kwathi ukuba basondele eJerusalema sebefikile eBethfage ngasentabeni yeminqumo. UJesu wathuma abafundi ababili wathi kubo, hambani niye emzaneni obhekene nani, niza kufumana amasinyane imbongolo ikhulekiwe nethole linayo. Thukululeni nizilethe kimi. Woma umuntu esho utho kini anothi inkosi iyazidinga, uyakuzithumela amasinyane. Lokhu konke kwenziwa ukuba kugcwaliseke okwashiwo ngumprofeti uthi,
tell ye the daughters of Zion.
Yishoni kuyo amadodakazi yaseSiyoni ukuthi, bheka inkosi yakho iza kuwe imnene ikhwele embongolweni nasetholeni lembongolo. Abafundi bahamba benza njengokuba uJesu ebatshelile. Baletha imbongolo nethole, babeka izingubo zabo phezu kwazo, bamhlalisa phezu kwazo. Iningi lesixuku lendlala izingubo zalo endleleni, futhi abanye bagawula amahlamvu emithini bawendlala endleleni. Isixuku ezazihamba phambili nezazimlandela zamemeza zathi, Hosana kuye indodana kaDavid.
Blessed is he that cometh in the name of the Lord.
Ubusisiwe oza egameni lenkosi, Hosana kweliphezulu.
And when he was come into Jerusalem, all the
wathi esangena eJerusalem umuzi wonke wanyakaza wathi, ngubani lo?
And the multitude said, this is Jesus the prophet.
Isixuku sathi, lo uJesu umprofeti waseNazaretha laseGalile. Manje uma beyingathatha indikimba kulokho cishe okwemizuzu engamashumi amathathu ngaphambi kokuba kuqala umugqa omkhuleko, bengingathanda kuthatha lokhu ukuba kube indikimba. Yini ehehana entabeni? Manje kwakukade kungolukhathazanayo ngempela usuku olugulisa imizwa, futhi kwakuwusuku olungejwayelekile. Sithola uJesu lapha ekhuphukela eJerusalema eselungele ukwethamela iPhasika. NePhasika yilapho iwundu lePhasika lalihlatshwa khona negazi lalifafazwa phezu kwesihlalo somusa kwenzelwa ukubuyisana kwabantu. Futhi wayekade ekhuphukele eBetfage futhi wenyukela esiqongweni sentaba yeminqumo. Ebuka phansi phezu kwelinye igquma elincane lapho iJerusalema lalakhiwe khona. Uthi lapho ebuka futhi wazi ukuthi lokhu kwakungukuvakasha kwakhe kokugcina. Lesi kwakuyisikhathi ayezonikelwa ngaso ezandleni zomuntu oyisoni, futhi babezombulala. Wayezofa ukufa wesabeka kakhulu kwedlula konke kwake kwafiwa umuntu osazofa futhi ambelwe. Wayezokhashelwa ngabakho uqobo abanye babo bemi naye ngqo. Futhi yena enguNkulunkulu wayazi ukuthi kwakukhonani ezinhlizweni zawo, futhi wazi wasekuqaleni ukuthi ubani owayezomkhaphela, futhi azi ukuthi lowo muntu wayekanye naye owayehlala eduze kwakhe futhi ebala imali yakhe kuye kanjalo njalo. Azi ukuthi lowo muntu wayezomkhaphela. Uthi azi ukuthi isiphambano samaRoma sonya sasilindile phandle lapho. Wayazi ukuthi amanzi akhe emzimbeni wakhe negazi lomzimba wakhe kwakuzohlukana, nokuthi igazi lalizoconsa esiphongweni sakhe amakhulukazi amaconsi njengezithukuthuku. Wayekwazi konke lokho okwakuphambi kwakhe. Futhi umi phezu kwentaba ngale ebuka eJerusalema. Abantu bangayolanga ababe kubiza ngalolo suku ngokuthi abantu bezenkolo bezinga eliphezulu babemzonda. Amabandla ngalolo suku ayemzonda futhi emjivaza, futhi bejivaza bonke labo ababemlalela. Futhi uma babehambile bethamela imikhankaso yakhe babekhishwa ngokushesha esontweni enhlanganyelweni yebantu.
No wonder the scripture said he came unto his own.
Akumangalisa umbhalo wathi weza kwabakhuqobo nabakhuqobo bamemukelanga. Labo ababefanele bamthande, labo ababefanele babengakuye, kwakuyizitha zakhe ezimuncu zimuncu kwedlula zonke. Futhi wayenze iqembu lakhe elincane livela esigejaneni sabantu abampofu, abadobi, abathelisi, abangafundile. IBhayibheli lathi abanye babo akuze kuthi ngisho baze babe imifunda nje abangafundile. Abanye babengakwazi ngisho ukusayina igama labo. Akazange aye emawandleni ukuyothola abantu bakhe. futhi akazange avumelane nanoma yibaphi abaholi bamabandla, futhi ngaphandle kwalokho walandela yona impela inkambo yomprofethi, walahla konke ababekwenzile njengalabo phambi kwakhe ababenakho, ngoba babeyingxenye yezwi futhi wayeyizwi ekugcwaleni kwalo. Kodwa phakathi kwakho konke kuyo yonke iminyaka nawo wonke umprofethi owayekade ekhona noma oyoba khona, kuzoba nenani elithize labantu omiselwe ngaphambili ukuzwa lowo mlayezo futhi bayawulandela. Labo bazishaya indiva izicuku, bakushaya indiva ukugxeka kongakholwayo. Abanampikiswano nabo, banento eyodwa abangayenza. Lokho ngukukholwa nokuthola konke nokuncinyane kwalo abangakuthola. Balizikise njengomariya owahlala ezinyaweni zikaJesu, nomarta wayelungisa idina lakhe, nojesu wathi kuye, kodwa Martha ukhathalela kakhulu izinto zokuphila, kodwa umariya ufunile izinto ezingcono, niyabo, izinto zokuphila okuphakathi. Manje sithole ukuthi abaningi babantu ababeqondile babengenayo incwadi efundwayo iliteresha njengoba sinayo namhlanje, babengenayo ithelevishini noma othelefoni kumbe noma yini yangalolo suku, kodwa babethe kuthola umoyana endaweni ukuthi wayezoba khona ephasikeni. Ngokuba abaningi babantu becabanga ngokukamoya babazi ukuthi wayeyilelo wundlu lephasika, ngoba wayesevele batshelile izinto okwakuzokwenzeka. Kwasekuthi-ke kusobala azi ukuthi wayezoba nawo futhi bemthanda ngendlela ababenza ngayo, babelindele yena. Awukhona isicuku mhlawumbe esasifuqa sisunduzana ukusuka esangweni kwelinye, beqaphele ndlela zonke ngokuba babazi ukuthi ngelinye lamahora wayezoqhamuka babeqaphile. Abanye babemangala ukuthi kwakwenzenjani ngalaba bantu begijima besuka esangweni besangweni, yini ehehanayo na, futhi babebheka ngapha babuye babheke ngale ukuba bathole. Bakubukeka sengathi kukhona ababekufuna, benamathemba ento ethize eyayizokwenzeka. Oh, bengingathanda kanjani ukushintsha indikimba yami imizuzu embala, futhi ngisho lokhu ukuthi yileyo indaba namhlanje. Abantu abafuna yena eza umagange kakhulu namathemba, singakuzwa ukucindezela, futhi bayafuna beqaphe konke ukunyakaza naso sonke isibonakaliso bekuthethanisa nemibhalo. Futhi lapho sebebone zonke lezo zinto okwabikezelwa ngaye kwaze kwaba sekugcineni ngo, babazi ukuthi ukuphela kwase kusondele, babefuna ukuba lapho. Ngakho baqapha ingxenye yezicuku yayingakuye edlanzaneni, abanye wayemelene naye, iningi labo amaphesenti angamashumi ayisishiyagalolunye ayemelene naye. Futhi lokho kuthi akube ngaleyo ndlela namhlanje ezicukwini zezenkolo, uma ngempela sekwehlele ezwini nakuKristu, kukhona cishe iphesenti elilodwa elalizolikholwa, enye ingxenye yayingalinaki nakulinaka. Akunandaba ukuthi kwenziwani, babethi nje ukwenza ihlaya elithize noma baligaqaze, futhi nje akufane. Isikhathi izinto azishintshi kakhulu kakhulu, umlando nje uyaziphindaphinda ndawo zonke. Awu, sithole ukuthi lokho kwadonsa ukuthi kuphakamise amaphaphu. Lalifanele, lifanele likwenze. Babelindele, babemangela ukuthi wenze kwenzani uma esefike lapho. Babefuna ukuba lapho ukuthola noma yini ayenzile, babelifuna. Babefuna ukulibona, babemkholwa. Abanye babezwile ukuthi wayeza, futhi benyukela lapho ukuba bayohlekisa ngaye. Ngakho emva kwakho konke ukuba maganga kwemizwa, usuku olungejwayelekile ngempela, isikhathi esingejwayelekile ngempela, amabandla elele, umuzwa wabantu wawususengebheni, wawukhona abantu abaningi kakhulu lapho. Kwase kwenzekake esiqongweni sentaba yemingumo, kuza encane imbongolo emhlophe iza ihamba yehla ekugqumeni, Neqembu labantu bememeza kakhulu ngobuhlanya behlubula amahlamvu esundu emithini. Bephosa izingubo zabo emgwaqeni bememeza kakhulu. Hosana, we indodana kaDavida eza ngegama lenkosi. Lo mnyuzi omncane umgibeli wawo wayengekho omunye ngaphandle kokuthi kwakungumesiya ogcotshiweyo kaNkulunkulu wehora. UNkulunkulu manje-ke wayenzani na? Yini lokho kuhehana phezulu lapho egqumeni na? NguNkulunkulu eqopha umlando, noNkulunkulu egcwelisa isiprofetho. Nalokho njalo kubangela ukuhehana. Kuvusa bonke abagxeki amanqe omlayezo wanamhlanje ekuseni nezinkozi futhi nyabo bahlangana ndawonye ukuzothola ukuthi kwenzekani. Abanye beza ngosikisiki lokuzokwazi okufihlakeleyo, abanye bezela ukuzothola iphutha, abanye bezela ukuzogxeka. Kukhona zonke izinhlobo ezibuthene njengoba sishilo kulokhu kusa, amakholwa, abazezisi nabangakholwayo. Yini esetabeni isiprofetho siyagcwaliseka. Manje sizobona ukuthi kwenzekani. Manje encwadini kaZakhariya esahlukweni sesishiyagalolunye nevesi lesishiyagalolunye, uZakhariya omunye waprofeti wakhuluma esemoyeni esho lokhu: thokoza kakhulu, o madodakazi yaseSiyoni, memeza, o madodakazi yaseJerusalema. Bheka, inkosi yakho iza kuwe ilungile, inensindiso, ithobekile, ikhwele imbongolo, nasenkonyaneni ithole lembongolokazi. Manje kwakuyini indaba ngalabo babhali na?
What was the matter with those priests?
Kwakuyini indaba ngalabo baphristi na?
What was the matter with those religious people? Kwakuyini indaba ngalabo
bantu bezenkolo na? Lokhu kwalotshwa eminyakeni engamakhulu amane namashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa ngaphambi kokuba kwenzeke ngomprofethi oqinisekisiwe. Futhi kwase kuvele kufakwe emibhalweni, futhi kwabizwa ngeBhayibheli, imibhalo egoqwayo yeTestamente elidala. Kungani bengakwazanga ukubona ukuthi leso siprofetho sasigcwaliseka na? Isizathu esifanayo bengakwazi ukusibona namhlanje. Babethathe izwi kaNkulunkulu balenza ize kubantu ngokufundisa benzele amasiko izimfundiso ezingamasiko omuntu. Futhi ukuba umbhali, bashumayeli, befundisi, indoda kamoya ebizwa kanjalo, abagcotshiwe, abefunde kuphela iBhayibheli, babengeke bamangale ukuthi kwenzekani, babekwazi ukuthi liyini. UNkulunkulu egcwalisa izwi lakhe. Kwakuqoshwa umlando, isiprofetho sasigcwaliswa, insindiso ezweni yayifika. Usuku olukhulu bonke abaprofethi ababekade belibhekile, wonke lawo wayesethuneni wayelindele lolo suku. Cabanga ngakho, bonke lawo wayefile, bonke abalungileyo abegazi bafanele ukukhala nomprofethi. Ungukuthi wayesanda kumemeza kakhulu nje, Jerusalema, o Jerusalema, wena wakhandwe ngamatshe wonke uprofethi engimthumela kuwe ukuthi bulala abalungileyo. Wengaki nifisa ukufukamela njengoba kwenza isikhukhukazi emakhoneni aso, kodwa awuvumi. Kodwa manje ihora lakho selifikile. Yonke into eyayisethuleni, Abrahamu, Isaka, Jakobe, bonke abaprofeti babelinde leli hora, nebandla laliphuphuthekile kulo. Ubani lo banga wonke lo msindo na? Ubani lo mfona bake basho akusiyo yileyo ndodana yombazi ngapha na? Siyamazi? Ukuthelani ukuhlakanipha na? Ngana simbole ekuxhumeni nanoma yisiphi sezikole zethu. Asazi izincwadi ake afunda kuzo. Ungubani? Wayimpendulo yesiprofethi somprofethi. Nangweza ekhwele ithole lembongolo. Uhehane kunjepho. UNkulunkulu wayegcwalise izwi lakhe elithenjisiweyo, ihora elalikade lilindile selokhu kwaba iminyaka eyizinkulungwane ezine. UGenesisi isahluko sesithathu neverse 15, uNkulunkulu wayekade enze isibikezelo. inzalo yeswazana iyo limaza ikhanda lenyoka, kodwa ikhanda layo liyo limaza isithende sakhe. Leso siprofetho phansi kusukela eBhayibhelini esasikade sibikezelwe ngalo muntu weza. Futhi lapha khona maduze nje kwakukhona umprofethi owasukumayo phakathi kwabo, owaqinisekiswa ukuthi ungumprofethi uZakariya. Futhi washo ukuthi nini madodakazi aseJerusalema, nani madodakazi aseSiyoni, thokozani, limemeze, memeze kakhulu ukuba inkosi yenu iza kini imnene futhi ithobile, izibeke phansi ikhwele etholeni lembongolokazi. Futhi lapho labo bantu ababefunda lo mbhalo usuku nosuku babembhekisisa eza khwele, futhi bamemeza ubani lo uNkulunkulu egcwalisa izwi lakhe kubantu ababefanele bazi ukuthi laliyini, kodwa abalazanga. Uma uNkulunkulu egcwalisa izwi lakhe, njalo libangela ukuhehana, njalo liyakwenza. Libangela ukuhehana ngokuba alejwayelekile. Alejwayelekile kakhulu uma egcwalisa izwi lakhe enkambisweni yesimodeni yosuku, ngoba inkambiso yesimodeni yosuku ayikholelwa kulo, banendlela okungeyabo. Manje siyabona futhi asibuyele emibhalweni futhi sithathe ezinye izehlakalo ezingejwayelekile okweminye nje imizuzu embalwa ngenkathi uNkulunkulu egcwalisa isiprofeto sakhe. Uma uNkulunkulu esho noma yini uzoyenza, onke amazwi nomhlaba kuyodlula kodwa lelo zwi ngeke lidlula neze. Ngakho ngokwejwayelekile libangela isigcawu sibe isigcawu esingejwayelekile. Kaphelani ukuthi hlekeka kanjani izwi loNkulunkulu kubantu ofanele ukulikholwa, kepha nokho alejwayelekile kakhulu, wamemeza kakhulu. Awu yini, uyitholephi leyo nto? Ubani lo? Yini le? Kanti bebefanele ngabe bamemeza hosana enkosini eza egameni lenkosi, kodwa kwakukhona nje iqembu elincane lenza lokho. Iqembu elincane nje okweminyaka ezinkulungwane ezine yesiprofetho, sento enkulunkulu ukwedlula zonke ukuba iye yenzeke esizweni, ukuba lonke ithemba labafileyo laliphumule kulo, yonke inkathezayo yayilele kulo. Nabantu bezenkolo ababezisho ukuthi balikhola wayememeza kakhulu, ungubani? Futhi yini le ehehanayo? Into engejwayelekile ise ngokufanayo, akushinthi nje manje akwejwayelekile. Ake sibone ezinye zezinto ezingejwayelekile njengoba ngishilo nje. Kwakuyini eyayihehana ngaphambi nje kokuba ukwahlulela kushaye izwe futhi kulibhubhise ngamanzi na? Ikhehle elilapha ekhulwini namashumi amabili eminyaka ubudala lakho isikebhe, kanti kwakungekho manzi esizotanta kuwo. Ezwe lapho eminyaka limi emnyango lilokhu lakha kuye ngaphakathi ngaphakathi, futhi liwunameka ngekolitayo ngaphakathi nangaphandle. Futhi lithi izwe lizogwinywa lonke amanzi, unyaka omkhulu wesayense. Yini leyo egonga phezulu egumeni phezulu lapho na? Ngani ikhehle lithiwa uNowa futhi uphezulu lapho uhlanye lidala? Ikhehle lama elangeni isikhathi eside kakhulu, liguliswa yilanga. Phambeni ingqondo lakho lokho elikubiza ngokuthi umkhumbi, futhi lithi amanzi avela phezulu lapho lapho kungekho manzi, futhi uzotatisa bonke abantu bajikeleze, futhi wonke umuntu ongawuzwa umlayezo wakhe na wonke umuntu ongeke eze angene kulowo mkhumbi uzominziswa. Senake nayizo into enjalo na? Kwakungukuhehana okungejwayelekile. Sengathi ngiyabona lapho abantu befuna okumnandi ukuhleka, benyuka base bema phambi komnyango womkhumbi base behleka. Ngani wathi lalizokuna eminyakeni eyikhulu edlulayo? Umkhulu wangitshela ukuthi wakuzwa phezulu lapha uthi lalizokuna, futhi usalokhu ushaya uzungeza lesi siduqu esidala sokhuni phezulu lapha. Yini ungahlakaniphi? Kodwa kwakunguNkulunkulu elungiselele ukuqinisa isithembiso nokugcwalisa isiprofeti umprofeti wakhe ayesenzile. Akwejwayelekile neze uNkulunkulu egcwalisa isithembiso sakhe kuNowa ngenkathi abanye ehleka. NoNkulunkulu naye wayelungiselele ukuqopha umlando ukukhombisa kwabanye. Ngisho nakulolu suku uNkulunkulu uyaligcina izwi. Akunandaba ukuthi kubonakala kungelona kangakanani iqiniso kungenangqondo usalokhu eligcina izwi lakhe. Wayekwenza kube yisibonelo ngalelo khehla ligonqa kulowo mkhumbi nalaba abantu lapha eMelika kulowo busuku nasemhlabeni wonke. Akunandaba ukuthi isayense ithini ukuthi bathini lokhu lokho noma okunye, usalokhu eligcina izwi lakhe. Wayeqopha umlando. Yini eyayihehana ngolunye usuku, into engejwayelekile yenzeka ngemuva ehlane, futhi kwakuyisihlahla esasivutha. Nomprofethi obalekayo wayebezansi ehlane, akazange ezwe mphimbo, akazange ezwe msindo, kodwa wabuka wasebona into engejwayelekile phezulu esiqongweni sentaba. UNkulunkulu wayezama ukuheha ukunanga kwakhe. Kuyafana namhlanje. UNkulunkulu wayelungiselela ukugcwalisa izwi lakhe umprofethi wakhe u-Abrahama. Inzalo yakho iyakugogobala eminyaka ngamakhulu amane ezweni lezizwe, iyakubakhipha ngesandla esinamandla. Futhi wayelungisa umuntu enzela umsebenzi njengoba wayelungisa umkhumbi enzela indawo ephephile kubo bonke labo ababezokholwa. UNkulunkulu wavuthisa lesi sihlahla nalo melusi wezimvu uMose wathi ngizophembuka nje ukuba ukubone ukuthi lento exakile ichaza ukuthini. Futhi lapho sekhuphulele uMose esihlahleni wakhuluma kuye. Yini eyayihehana kamuva ehholo likaPilato ngenkathi lo melusi wezimvu ephosa phansi induku futhi ephenduka inyoka na? UNkulunkulu egcwalisa isithembiso sakhe kuMose. Yini eyayihehana olwandle olufile ngenkathi amahhashi kaFaro onke ashaqeka? Ngenkathi ebona umoya ovuvuzayo wehla uvela emazulwini futhi wahlukanisa ulwandle olubomvu kusuka kwesekudla kuya kwesekunene, nesigejane sezihlupheki zezigqila sihamba ngesibopho sikaNkulunkulu sihamba siwela lolo emhlabethini owomile na? Kwakuyini na? UNkulunkulu egcina izwi lakhe. Ukufa kwadeda abantu abaphilayo bahamba bawela, nabantu abafe ngokomoya bazama ukukulungisa futhi bamenza. UNkulunkulu egcwalisa isiprofetho futhi eqopha umlando, lokho kwakuwukuheha olwandle olufile. Yini eyehana osukwini lwesibili emva kwalokho entabeni yaseSinayi ngenkathi bonke abantu eyalwa ukuba bangayi komkabo, ngenkathi becela ukuba bageze izingubo zabo futhi bazingcwelise futhi babuthane bazuke izintaba? Lapho indoda egama linguMose yayithe yayibonane noNkulunkulu esethikweni yomlilo na? NoNkulunkulu wayethe kuMose, ngizokwehlela phakathi kwabantu, ngizoqinisa lokho engakela khona nokuthi ngingubani, ngizobonisa ukuthi ngiyilo uNkulunkulu. Lokho kwakuwukuheha uNkulunkulu egcwalisa izwi lakhe. Yini yayihehana ngolunye usuku emlandweni lapho isizwe sase simkhohliwe uNkulunkulu, lapho abantu base beyibo ngegama nje futhi bengasanaki nje, lapho abapristi bonke babehambe ngenkambo yesimodeni, abaprofethi baprofetha ngokwentando yabapristi, futhi ngalolo suku njengowejwayelekile abenomuntu oyedwa wecabanga ukuthi wayewuhlala. Wayekhuluma ngabesifazane befake upende nakho konke, futhi wayewuhlobo oluwuhlobo lomfo oyinqaba. Nalo mfo omdala wayehlile wayesethe enkosini, akukho ngisho amazolo azobiza afikayo ngize ngiwabize. futhi siyathola manje be ukuthi wayekade ezifihlile futhi wabaleka kukho futhi wacasha ngaphandle ehlane ndawo-ndawo. Wayebisanabo babecabange ukuthi mhlawumbe wayebulawe yindlala noma wabhubha. Kodwa wayekade ondliwa kahle impela, waphiwa namanzi futhi. Futhi nangu wayelapho wehla wayesethi, niyabona ukuthi ngino isho kanje inkosi na? Manje uma ningakaneliseki namanje asenyukela esiqongweni sentaba futhi sifakazise ukuthi ubani onguNkulunkulu. Ngokuba wena omunye umbono ovela enkosini. Wathi, khethani nina i-altare bese nilenza bese nikhetha inkabi bese nizigwaza. Mina ngizokwenza i-altare lenkosi kanti futhi ngizobeka inkabi kwelami. Kanye-kanye sizokwenza umhlatshelo bese sithethele uNkulunkulu onguNkulunkulu aphendule. Wayengeke hloba kwenze lokho kuba inkosi yayingamtshelanga, washo njalo kamuva. Ngikwenze lokhu konke lokhu ngokuyala kwakho Nkosi. Kodwa yini eheha nayo na? Kule baphristi abangamakhulu amane abami egumeni lenkosi phezulu lapho enqoleni yayo, nazo zonke izikhali zayo nabaqaphi bebi beyikakile. Nale endala enoboya indoda enobuso obubukeka kungacacile inebandla nezinwele zilenga phezu kobuso bayo, isiqephu sesikhumba sevu inqwambe ngaso nezinwele wonke umzimba wayo imi phezulu lapho nenduku esetshenzisayo nophiso lwamafutha ngakwesinye isandla. Eyathi nje iminyaka emithathu nengxenye ngaphambi kwalokho akukho ngisho amazolo azakwehla ngize ngibize kuwo ngiwabize. Ethatha indawo kaNkulunkulu ngezinto ezinjengalezo njengendingilizi yokukhanya nezithunzi yakho konke abakhuluma ngakho. Kunye lapha lolo hlanya olujala lumi phezulu lapho egumeni lwenyusela bonke labo bantu lapho. Kwakho yini lokho kuheha na? KwakuNkulunkulu elungiselela ukuqinisekisa umprofeti wakho ukuthi uqinisile. KwakuNkulunkulu egcwele lesiprofeto. UNkulunkulu futhi eqopha umlando egcwalisa izwi. Iminyaka engamakhulu ambalwa emva kwalokho kwakukhona indoda eyigcotshiwe ngalowo moya ofanayo futhi ivele ehlane ingaxhumene nanoma yiziphi izinhlangano, nakuba uyise wayeyindoda yenhlangano umpristi wangokohlelo. Kodwa uvele ehlane ebhethe ngokuzisonga nesikhumba semvu. Izinwele bonke ubuso bayo esikhundleni sokuba zibe mpunga zazimnyama. Kwakuyini ukuheheka kwale ndoda eyaheha lonke iJerusalema neJudiya na? Abanye babo bephuma base bethi kukhona indoda yasendle ezansi lapho izama ukugwilizisa abantu emanzini. Ubani wake wezwa ngento enjengaleyo na? Abanye babefisa ukwazi okufihlakeleyo futhi bethi lona kufanele kube nguMesiya. Omunye wabo wathi bekungaba ngomunye abaprofeti. Babengazi ukuthi babezocabangani. Kodwa kwakuyini na? KwakuNkulunkulu egcwalisa izama shumamane lapho athi khona bhekani ayezokwenza ngezinsuku zokugcina ukuthi wayezoyithuma kanjani inceku yakhe ngokuthi yayizokwenzani. Manje besiyathola emavikini ambalwa emva kwalokho leyo ndoda inesiqiniseko kakhulu ngomlayezo wayo yaze yathi khona omunye phakathi kwenu ozicathulo zakhe ngingafanele ukuzithwala uzonibhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo njengoba nginibhaphathize ngamanzi. Ngolunye usuku ejwayelekile nje insizwa ethi ayibe neminyaka engamashumi amathathu ubudala yahamba yehla yase ibhaphathizwa. Futhi ngenkathi lo muntu efika kwakukhona okukhulu kuheheka ngomprofethi. Umprofethi wenza ngokuxakile ngalolo suku. Ibandla alikwazanga kuzibambe ekubhekisiseni ukwenza kwalo mprofethi ngenkathi enenkulumo mpikiswano nabaphristi ngaphesheya komfula. Bathi uNkulunkulu wakha leli altare, uNkulunkulu watshela ukuba senze lokhu. UMose ungumprofethi, siyamkhwela uMose. Umshatshela usoze wakhawuka. Senyamuno uJohane ephendula wathi, anifundanga yini embhalweni ukuthi umprofethi uThanyeli wathini? Umshatshela wemihla ngemihla uyokhawuka na? Nalelo hora selifikile. Anifundanga yini ukuthi uIsaya wathini esahlukweni sabashumi amane? Izwi lomemezehlane, lungisani indlela yenkosi. Kukhona iziprofethi ezimbili zami, kuthi enye into
Ali mkondanga ili profeti wetu eminyagene ngamakula mane edlulu malaki. Ekati ekulume sashoze start futu wati. Begani nyatume sushosami papi kwa buso bamu glungi sinden. Anazi ili utuleku utualiza isi profeti wendawa. Isi profeti osasi kualiswa. Futi wati olezo skati. Uprofeti wapenduga waeseti. Begani. Na kukuza ili utuleku utulukulu elisu saisono sezu. Manje, yine eheha na ayona. Washija kuswe kumprofeti kwaya, esi profeti weni sake. Manje, kapelani kuti yine feze kayo. Na kukuza umundo chwelegini. Enga zwa mundu. Indota na yombazi. Eze kumele manzini. Ekati johanu profeti wa mkulu wati. Gitinga kupa patizwa nguwe. Yini kupa uze gimi na. Wati fumagaloku watu wa jango mprofeti nezwi. Kusifanele kutwalisa kulunga konke. Ngakho wawukolo mhlatshele ukuthi wawudinga ukugezwa ngaphambi kokuba welu wethulwe futhi wampapathiza. Manje kukhona okunye ukuheha okwenzekayo ngenkathi ekhubuka ephuma emanzini. Lo mprofeti owayekade ethembeke kakhulu ukumemezela unyaka wakhe nesikhathi wabheka phezulu wayesebona amazulu evuleka. Wabona moyo kaNkulunkulu njengejiko ehlela phezu kwakhe. Nephimbo lithi lo uyindodana yami ethandekayo emthokozile ngayo. UNkulunkulu wayeqinisekisa umlayezo womprofeti owawuheha ukuba iJordani linake. Mfowethu uculile esikhashaneni esedlule noma ubefanele acule entabeni ekude kwema isiphambano esidala esimahlikihliki.
What's the attraction on Mount Calvary?
Yine hana etabeni yase Calvary na.
When we see the religious
world. Umasibona izwe lenkolo ukuthi lalimlahlile. Nohulumeni wamaRoma wamkhwebe ukuthi afe.
And here he was.
Futhi lapha wayelenga phakathi kwezelele sezimbili. Elambele ukuphuza amanzi. Igazi likhophoza liphuma emzimbeni wakhe. Nangalenga ememeza. Kulukulu wami, kulukulu wami, ungishele nina.
And the religious people,
abantu bazakole bemlapho bekubuka. Abawazi ukuthi isiprofeti esetestamente elidala kwakuhlangabezana naso khona lapho eCalvary ngaleso sikhathi. UDavid uqobo lwakhe wabhala yenza waba kumoya njengabo bonke abaprofeti. Wenza sengathi kwakunguye.
David cried in the 22nd Psalm.
Utafite obameze hubele bashwa binambili uNkulunkulu wami ungishiyeleni na. Onke amathambo ami bayangigolozela. Babhobozele izandla zami lezinyawo zami. Utafite ekhuluma sengathi kwanguye. Futhi wangasi uDavide. WanguKristu kuDavide. Futhi lapho sona impela isiprofetho esaphumayo sakubonke abaprofethi abehlukene sasigcwaliseka entabeni yaseCalvary.
What's the attraction on Mount
Calvary? Yini ehe hanayo entabeni yaseCalvary na? UNkulunkulu egcwalisa izwi lakhe. Okunye kuhehanayo okwakusentabeni kwakungosuku lwePentecost. Ngenkathi bonke ephezulu lapho emkhosini wezenkolo bacabanga ukuthi base beziqedile zonke izinhlanya. Kwase kube izinsuku eziyishumi bagcina ukuzwa ngabo. Khona manjalo njengendlu yezinyosi bathi qumquzu esiqongweni sendlu. Baphumele emigwaqeni ukumemeza kakhulu futhi beqhubeka.
What is this? What?
Yini la? Kusho ukuthini kulakho na? Abe bonke la muntu badakiwe na? Bekisisani? Prophethi. Wasukuma waba phakathi kwabo. Njengoba uhlelo umprofethi lufanele ube njalo. Futhi wathi, madoda wa-Israyeli, nani enakho eJudiya eJerusalema makwazeke lokhu kini nibeke indlebe emazwini ami. Laba abajakiwe njengokuba nicabanga ukuthi banjalo. Kodwa lokhu kuyilokhu owakhulume inkosi uJohn Prophet. Kuyakuthi ngezinsuku zokugcina, yakuthula umoya wami phezu kwayo yonke inyama. Lokho kwakungukuheha. Abantu bezenkolo emva kokubethela inkosana yokuphila nakho konke noma kunjalo abasibonanga isithembiso sokufika kukamoya ongcwele. Ukuheha ubani lo? Kusho ukuthini lokhu na? Yini indaba ngalabo bantu na?
Oh
he, kuyafana namhlanje. Sizokwedlula inqwaba yalokhu ukuba sikulethe kuleli hora. Into efanayo inamhlanje. Ite fanayo iyenzeka, umbuzo ofanayo uyabuzwa. Owani wonke lowo msindo na? Bukani phansi phezulu emgwaqweni, izimoto ezivela eMichigan kuya eFlorida, ukusuka eMaine kuya eCalifornia. Kulokhu kusa ngenkathi ngigibele ngiphuma noma ntambama impela besehla ngomgwaqo, unkosikazi nami bengibheka amalayisensi ezimotweni. Yilapho engicabange khona ngale ndikimba. Kusho ukuthini lokhu na? Kwathi kungasho nje, lapho kukhona isidumbu kulapho izinkozi ziyobuthana khona. Ngathi kunkosikazi wami sithandwa, ngiyakhumbula ngobusuku bayizolo ngenkathi ngidinga ukuba ngithi akusale kahle konke lokho okwakuthandeka kimi emhlabeni, ukuthi ngiya endle ukuqala into ethize uNkulunkulu ayethe angiyenze na. Wena wacwelela uculo obayofika bevela empumalanga nasentshonalanga, bavela emazweni akude ukuzodla idili nenkosi yethu, ukuzodla njengesimenywa sakhe. Zibusiswe kakhulu lezi zihambi, ziphike ubuso bakho obungcwelisiwe ekukhazimuleni nothando lobuNkulunkulu. Abahlanganyeli ababusisiwe bomusa wakhe njengamatshana ayigugu emqheleni wakhe bayokhanya. Kuyilokho-ke kuheha inzalo kaNkulunkulu yamiso lengaphambili ngeke yenza lutho olunye ngaphandle kokuthi ililandele. Kusho kukhulu kwedlula impilo kithi. Thatha izimpilo zethu kodwa akuthathi lokho. Yini ehehanayo na? UNkulunkulu nje wejwayelekile egcwalisa izwi lakhe. Ugcwalisa izwi likaZakariya futhi lo mprofethi uZakariya lapho engifunde khona ivesi leshiyagalolunye ezikhashaneni esedlule, ngenkathi uJesu engena ethempelini lakhe ekhwele noma engena eJerusalema ekhwele kwencane imbongolo emhlophe, isiprofethi osagcwaliseka uZakariya ayesishilo. Nasi jabulani kakhulu o madodakazi aseSiyoni, memezani o madodakazi aseJerusalema, bhekani inkosi yenu iza kini ilungile futhi nensindisi ithobile, ikhwele embongolweni nasetholeni inkonyane yembongolokazi. Kwakuyilakho-ke okwakuhehana eJerusalema, kuyiwemkhulu lezenkolo. Manje sibona ukwenzeka kosuku lokugcina. Ake siphenye nje amakhasi ambalwa kuZakariya futhi sibone ukuthi wathini ngakho. Asikuphenyeke okwezinsuku zokugcina. Lowo ungunyaka omaphakathi. Asiphenye manje ezinsukwini zokugcina. Kuli siphenye ngale kuZakariya isahluko seshumi nane. Kuli siqale ngevesi lesine. Uthi lalelani futhi sizofunda sehle ingxenye yombhalo isamavesi ayisishiyagalolunye kusukela kwelesine kuya kwelesishiyagalolunye. Lalelisisani futhi kuprofetha ngokufika kwakhe izinsuku zokugcina. Lalelisisani manje, lona ngu-isho kanje inkosi imibhalo uZakariya weshumi nane. Khumbulani uZakariya wesishiyagalolunye lathi lina futhi abaliqondanga. Manje kweli namuhla na uZakariya weshumi nane ekhuluma ngokufika kwakhe, izinyawo zakhe ziyakuma ngalolo suku entabeni yeminqumo futhi ephambi kweJerusalema ngasempumalanga phezu kwe-itaba yemiqumo iyodakazeka phakathi ngasempumalanga nangasentshonalanga. Kube yisigodi esikhulu kakhulu, ingxenye yetaba iyakusuka ngasenyakatho nengxenye ngaseningizimu. Niyakubalekela esigodini sezintaba, ngokuba isigodi sezintaba siyakufinyelela e-Azali. Yebo, niyakubaleka njengalokho nabalekela ukuzamazama komhlaba ngezinsuku ngezinsuku zika-Uziya inkosi yakwaJuda. Okunye ukuzamazama komhlaba kwehlukana kuvula umhlaba. Uma nifuna ukulandela umbhalo lapha, qaphelani kuleli vesi lesihlanu lapha, lisebenza ekutheni ukugqekezeka kwentaba yemiqomo kungenxa yokuzamazama komhlaba. Futhi lokhu kuqiniswa ngu-Isaya washo kabili leshiyagalolunye lesithupha nesambulo seshumi lesithupha elesishiyagalolunye. Impela kulelina umprofethi ofanayo wakhuluma ngokufika kwakhe kokuqala, wakubona ukufika kwakhe kwesibili. Qaphelani njengasezinsukwini zokuzamazama komhlaba. Niyabona ukuthi ukuzamazama komhlaba kwenzani na? Niyazibona izibikezelo zakhona? Lapho ubuza kufika inkosi uNkulunkulu wakho nabo bonke abangcwele bakhe kanye nawe,
And it shall come to pass.
That day. Hallelujah.
In that day,
ngalasuku kungabikho ukukhanya noma ukunyama kuyakuba nosuku olune ngokwalo usuku olwaziwa inkosi kungabi imini kungabi ngobusuku
but it shall come to pass that in the evening time it shall be light
yapa kube ukukhanya ngesikhathi sokuhlwa oh nkulunkulu
it shall be light About the evening time.
Kuyakuba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa.
Same prophet. And the people is blind.
Prophet ofanayo nabantu puputhekile.
What's the attraction?
Yini hehanayo na?
Let's read.
Ake sifunde amanye futhi amavesi athi abe mabili.
And it shall be in that day.
Kuyakuthi ngalosuku kuphume amanzi aphila eJerusalem. Ingxenye yawo kulo ulwandle olungaphambili ingxenye kulo ulwandle olungasemuva kube sehlobo nasebusika ivangeli lihamba liya phambili ubabili umjuda nowezizwe inkosi yakuba inkosi emhlabeni ngalolo suku inkosi yakuba yinye negama layo libe linye kuyakuba khona kukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa kunjalo indlela eya enkazimulweni impela noyifumana endleleni yamanzi ukukhanya namuhla ningcwatshwe egameni elihle likajesu bantwana abadala phendukani ezonweni zenu zonke umoya ongcwele ngempela uyongena ukukhanya kwakusihlwa sekufikile kuyisiminye ukuthi unkulunkulu nokristu uba munye yabona ukuthi sikuphi na izizwe ziyehlukana u-israyeli uyaphaphama izibonakalisa abaprofethi abazibikezelayo lokho kuzamazama kwemhlaba kwabezizwe kulo usuku lokugcina izinsuku zabezizwe zibaliwe ngokwesaba okukhulu okuthiyayo kuyani obahlakazekileyo kwabakini wena okhahleliwe ngemiphongolo ethwalwa ngezinqola ezintsha uma lapho ngaphambi kokuba ukufa kokushaye unkulunkulu uliqinisile uzoba njalo
Let us turn over to another scripture in the Old Testament.
Aspenya ngale kumunye umbhalo eTestamenteni edala. Umalaki sahluko sesine. Futhi sifune lezo sahluko sesine esincane. Ngakho leza usuku luvuta njengeziko bonke abaziqenyayo yebo bonke abezokubi bayakuba ngababibi. Manje lo akusuke lowo ngumalaki wesithathu wawukufika kokuqala manje nakho ukufika kokulandelayo. Ngisho lo dokotela Scofield lapha impela angivumelani naye emanothini akhe awabhale ngezansi egcineni kodwa ukulayinise kahle lapha umsebenzi wokuthunywa kukaJohane umalaki wesithathu nokuthi ukufika kwesibili kukaKristu no-Elija kuqala bonke abaziqenyayo bayosha isho inkosi yamabantu futhi lungabashiyeli impande nagatsha Siphike isihogo saphakade ngalezo sikhathi na. Kepha kunina kulesaba igama lami kuya kuphuma ilanga lokulunga nemikhankaso yokuphilisa philisa emaphikweni alo. Ngiyakuphuma nitshekule njengamathole esibaya. Ngiyakuyathela phansi ababi. Bayakuba umlotha phansi kwamathe ezinyawo zenu ngosuku lolo engiyakwenza lokhu ngalo isho inkosi yamabandla. Kumbulani umthetho kaMose inceku yami engamyela ngawo eHorebe ngaye wonke u-Israyeli kwaba izimiso nesahlulelo. Nakho kufekwa Elija. Ngani ngiyathuma kini u-Elija umprofeti. Umbhalo ovalayo wokugcina wethethemuntu elidala. Ngiyakuthuma kini u-Elija umprofeti. Lungakafiki lolo usuku lwenkosi olukhulu lwesabeka. Manje lokho kungeke kube nguJohane. Kabo niyabo izwe alishiswanga lakothuka nabalungileyo bahamba phandle phezu kwababe niyabo kabo kabo ngaphambi kosuku lwenkosi olukhulu lwesabekayo uyakuphendulela izinhliziyo yawoyise kubantwana nezinhliziyo yabantwana koyise funa ngifike ngishaye izwe ngesiqalekisi ngaphelani ukucophelela kukamoya ongcwele ukuthi ungeke ukudidanise lokho kufika okubili kuka-Elija umalaki wesithathu wathi bhekani ngiyathumba isithunywa sami phambi kobuso babi uJesu wabuza uJohane wathi umani ngakwemukela nguye lo uprofeti athi ngaye yakuthuma isithunywa sami phambi kobuso babe lona ngu-Eliyasi obeza kuza umalaki wesithathu aphelani umbhalo ukunikeza ngokukhulu ukucophelela bekisisani ukuthi lokhu ukukhombisa labo ofuna ukukholwa labo ofuna ukubona ngibulani uJesu ema phakathi nombhalo ngoba ingxenye yawo yagcwaliswa ngayo leyo nkathi oseleyo wokufika kwakhe kwesibini ukushumayela umnyaka omuhle wenkosi ibopho abadabukileyo wase ema hhayi ukulethwa kwahlulelwa kowezizwe kuze kube ukufika kwakhe kwesibili aphelani umbhalo lapha uhambisana kanye nalokho futhi yena u-Elija uyophendulela izinhliziyo zawoyise kubantwana manje ngikhuluma ngomalaki wesine engaqutaniswa noma umalaki wesithathu uJohane u-Elija owafika ezinsukwini ngaphambi kokufika kokuqala kukaKristu waphendula izinhliziyo zobaba abangokhokho abadala zaye emlayezweni wabantwana umlayezo omusha manje bhekisisane nezinhliziyo zabantwana boyise ekufikeni kwakhe kwesibili ngezinsuku zokugcina ubuyele ekukholweni kwabapostoli futhi niyabona ukuthi imibhalo ilayina ngokuphelele kanjani lokho kwakunguphela kwethestamente elidala ithestamente elidala manje siyabona ukhona ukukhanya ngesikhathi okuhle kuyini na kuyisiqongo isiqongo sesihlahla sentaba njengoba ngishilo kulokhu kuse sikhuphuke sedlula emahlelweni sedlula hayi isihlahla se-orange njengoba ngikhulume ngaso kulokhu kusa kodwa sibe nophaphamuzi amalamula zonke izinhlobo zezinye izinto obekungafani nhlobo nokwasekuqaleni kodwa emva ngingakukhethi lokhu naku kufika emva kokuba onke abahlalo seliphelela amandla ayengenakho kukhanya kwasekuqaleni nje ngiyoba khona usuku olungebizwe ngokuthi imini noma ubusuku bezani na bezani na wenzani ulamula esahleni se-orijina uthatha ukuphila kwasekuqaleni kwe-orinji okukhuphukayo bese ukuphambukisa kwedlulele kulamula yilokho amahlaleni kwenzile ezwini kankulunkulu enza izwi kankulunkulu ibe yize ngamasiko awo lowo ngu usho kanje umoya wenkosi aveze amalamula ophaphamuzi hayi ama-orinji kodwa wathi uprofethi na ofanayo osholo indikimba yethu lobusuku thokozani omadodakazi asejerusalema ebezani kakhulu madodakazi asesiyoni ngokuba inkosi yenu iza kini imnene futhi ithobile ihlezi phezu kwethole lembongolo aphelani umprofethi ofanayo wathi kuyofika isikhathi sokuvuna ilanga lithunyelwa phezu komhlaba ukuvuthwisa isithelo alivuthiswa ngani na akukho sithelo lapho kuvuthwisa kodwa kuphila kuselokhu kuhambe kuye phambili kwenyiwa kudabule kuphaphamuzi ukuba kube yi-orinji kutholakala ukuthi wahlela kwakunguphaphamuzi kwahamba futhi kwaphuma ngaleso sikhathi kungulamula waqhubeka futhi waphenduka kwaba ngenye into futhi ekugcineni isiqongo sesihlahla sekuphenduke kwaba yithanjelo okunguhafu we-orinji uhafu kalamula okubhasteliwe into ephendukezelwe kuza ekuphendukezelweni phila ngaleso sihlahla esifanayo ikhoba ucishe impela kudukise amakhethiweyo kube kubukeka njenge-orinji kodwa akusilo kodwa kuyeke kukukhanya lapho likhula liyedlula inhlangano lapho liphuma ledlula inhlangano siyahluma futhi liyoveza ama-orinji njengoba lalinjalo ngenkathi liya emhlabathini kuyathi-ke bese kuba ngokukhanya kuyini lokhu okuhehanayo yini le eyenzeka yona kugcwalisa izwi likankulunkulu khona ofakazi ababili bethesamente elidala ukuthi lokhu kwakuzokwenzeka asithathe uJohane weshumi nane eleshumi nambili wethesamente elisha uJesu wathi okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo mina nayo uyakuyenza futhi kuLuka weshumi lesikhombisa lamashumi amabili nambili kuya kwelamashumi amathathu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLoti ngaphambi kokuba iSodoma lishiswe
so shall it be at the return of the Son of Man.
Uyakuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu. Ngalolo usuku embulwa ngalo indodana yomuntu.
Oh,
buka lwibhalo nje. Indodana yomuntu. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Ukhula wedlula amahlelo, ukhula wayongena esikongweni sesihlahla. Wathini kuJohane weshumi nane noma ishumi nanhlanu na? Yilelo lelo kanti elikimi elingatheli isithelo lizonqunywa lithenwe liphoswe emlilweni litshe futhi kodwa yilelo nalelo kanti eliyothela isithelo liyohlanzwa. Oh, kuyakuba khona imvula eqiniso yokuqala liyamuva ngezinto kuzogcina phezu kwalelo qembu elincane eliza naye phezu kwale mbongolo encane ethobile futhi emnene akukho don noma hlelo elimemezayo hosana kuyo inkosi eza egameni lombusi. Yini ndaba namhlanje na? Yini ehehana entabeni? Esikhathini esingeside esedlule ngimi kuleli pulpiti kwashiwo ngumoya ongcwele usuku luyofika lapho beyoshayela khona isikhonkwane phambi kwendlu yakho bayogudluza isango lakho ngakho lokho uyowedlula ungathukutheli. Ngalibona isango lami lizimbuliwe futhi libekwe ngaphandle emangweni. Ngalibona iguma phambi kwami likhuthwela khishwa lonke amabhodi nezinto okubekwe lapho lapho into ethile yayilifihlizile. Wathi ngabheka futhi awukhona uRicky omncane owenyiwele lapho wase elishala phuma yosango enze lokhu. Ngathi awungitshelanga ngani na? Wangiqinela futhi wathe ukuthi ngimshaye futhi lapho wenza. Ngathi akaze ngikwenze lokhu selokhu ngagcina eringini kodwa nje ngifuna wazi futhi ngamshaya ngokumpansa kanye futhi ngenkathi ngimshaya ngimlahla phansi ngabuye ngamphakamisa futhi ngabuye ngamshaya ngamlahla phansi futhi ngamphakamisa kathathu noma kane ngase ngimkhahlela washona ngalo qhuba. Ngakho ngase-ke ngiya ngalapho ngase ngithi lokho akulungile ngase ngimphakamisa ngase ngimthawula ngathi angikuthi uthelele kodwa nje ngifuna wazi ukuthi ngeke ukhulume kimi kanjani. Kwase kuthi-ke ngenkathi ngijika ngase ngibuye umoya ongcwele wawumi lapho esangweni wathi manje wedlule lokhu uma leso sikhonkwane sishayelwa phansi jikela ngasentshonalanga le ncwadi konke engikudingayo le ncwadi ingenhle indlela yokwenza indlela ekhombisa ukuhamba ngizungeze inkathazo yami. Amen. Naleyo ncwadi yizwi nalelo zwi linguNkulunkulu yedlule izinkathazo zakho izokutshela ukuthi yenzenjani. Eminyakeni emithathu edlule ngeza umngani wami umdabuli wedolobha wakhe ezansi emgwaqeni ophahlwe izindlu kuthiwe kimi eshayela isikhonkwane phansi aphumela lapho ngase ngithi kwenzenjani mati. Indodana kamnumzane King umngani wami uNkobo wathi Billy bazowandisa lo mgwaqo yonke niyakhumbula. Ngathi kungahle kube yibhiji ngamtshela umfowethu uthi ngathi bamba impahla yakho mhlawumbe lelo bridge lizokhuphuka lidabule lapha into ethize. Umgwaqana ophahlwe izindlu wayebhulwa izitini amadwala akwaphoswa phezu kwayo yonke. Ngakho wathi ngathi bamba impahla yakho. Wathi-ke uma umnumzane King wangitshela ukuthi lokho kwakuzokwenzeka ngangena ngathi kumkami ehlezi lapho Thando ukhona into ebhaliwe ngalokho ingu-isho kanje inkosi ndawo ndawo. Ngahamba ngase ngithatha ibhuku lami ngabuka kulo futhi kwakuthi kuyofezeka eminyakeni eyisiyagalombili kamuva. Wase kuthi-ke ngenkathi ngikubuka ngathi sekuyisikhathi manje sithandwa sifanele sijikele entshonalanga. Lezinto lezimbili emva kwalokho ngime ekamelweni kishe ngeleshumi nqo ngokunye ukusa angena emoyeni kaNkulunkulu ngawubona lowo mshungu wamajuba endiza ngazibuka lezo zinyoni ezincane ngiyakukhumbula ngabona ezingelosi ethi zisikhombisa zisesimoyeni sesivivane ziza zigijimela kimi zathi jika uye ngasentshonalanga ukuba uyethu kusona ube semamayeleni angamashumi amane ngasenyakatho mpumalanga futhi uyoxosha ugudluthukela noma unkunzana bakubiza kanjalo lapho kusuka ezingutsheni zakho. Umfowethu Fred Fitman ohlezi lapho ongibuka njengamanje wayelapho ngalokho okusa ngase ngikhohliwe ngakho ngathi uqhuma kwaqhuma nje uzamazama komhlaba owazamazama sacishe impela yonke into lapho eyayikhona ezweni. Angiboni ukuthi umuntu hoye ngasinda kanjani kukho. Ngangesaba ngama ephoenix lonke elilalele lobusuku niyangifakazela. Ngashumayela ngentshumayelo banomzane sikhathi sini na? Sikuphi na? Ngayitshona lango. Abaningi benu lapha banayo leyo tape. Abaningi benu lapha bayizwa isho unyaka noma ngaphezulu ngaphambi kokuba kwenzeke. Ngayitshona lango ngimangele ukuthi kwakuzokwenzekani. Ngolunye usuku ngathola ukubizwa inkosi. Ngatshela umkami ngathi sithandwa mhlawumbe msebenzi wami usuphelile. Ngangazi. Ngathi ngiyinkulunkulu, unkulunkulu mhlawumbe usecedile ngami manje futhi ngizoya ekhaya. Hamba uthathe ubhili, uthathe abantwana, unkulunkulu uzokwenzela indlela angandlela thize. Qhubeka uphile ngokwethembeka kunkulunkulu, ubone ukuthi abantwana bayaqeda esikoleni, ubakhulise ngokuyala kukankulunkulu. Wathi Bill awazi ukuthi lokho kuyiqiniso. Ngathi qhabo, kodwa umuntu wayengeke asinde kulokho. Okunye ukusa, inkosi yangivusa yathi, yenyuke lapho eSabino Canyon. Ngathatha isiqephu sephepha neBhayibheli lami. Nkosikazi wathi uyaphi? Ngathi angazi ngizokutshela uma sengibuya. Ngenyukela emgadeni, ngakhwela ngaze ngayothi nguphezulu lapho izinkosi lwalundiza luzungeza. Ngangiqaphe inyamazane epondo zimagatsha ibilapho. Ngaguga phansi ukuba ngikhuleke, ngase ngiphakamisa izandla zami nenkemba yashaya esandleni sami. Ngaqalaza ngacabanga yini leyo angisangene. Nansi leyo nkembe esandleni sami ikhazimula icwebezela imenyezela elangeni. Ngathi manje awukho bantu abamayela kimi phezulu lapha emgedeni ibingaqhamukaphi leyo. Ngezwa iphimbo lathi leyo yinkemba yenkosi yodwa. Ngathi inkosi ihlomisa umuntu ngenkemba yona iphimbo labuya lathi hayi inkemba nje yenkosi kodwa inkemba yenkosi yodwa izwi lombusi lathi ungesabe umntoti wesithathu kuphela isiqinisekiso senkonzo yakho. Ngangihamba ngizingela nomngani ngingazi ukuthi kwakuzokwenzekani. Nomunye wangibiza lo owangigxeka mayelana nesithombe sengelosi yenkosi lo owasithwebulayo. Ngangifanele ngiye eHouston mayelana nendodana yakhe ngoba yayizongena ohlwini lwabazonqunywa futhi yayizobulawa ezinsukwini ezimbalwa. Futhi yathi bana nami phakathi lapho yatsho yangigaxa yathi cabanga yena impela umuntu engangimgxeka uyeza ukuzosindisa indodana yami eyodwa vo. Inhlangano yesihawu inginika lokho abakubiza ngumkomelo i-Oscar kumbe noma ufuna ukubiza ngokuthi yini ngokusindisa impilo. Saseke sibuyele emuva ngenyula entabeni kuyozingela. Lapho umfowethu Fred nami ngokuyokosa ngenkathi ngiphuma uthi ngangase ngivele nginayo itabelina yami futhi ngabheka ngase ngibona indawo lapho ayengakhona. Ngathi mfowethu Fred hamba uwelele kuleyo ntaba kusesekuseni ekuseni manje kishe kusasa futhi ngizoya kwenye. Ngeke ngiyidubule ingulube ngeke ngiyibulale kodwa uma ziza ngapha lowo mhlambi ngizodubula phambi kwazo bese ngizixosha ngizibuyisele emumva. Mfowethu Fred waphumela lapho futhi kwangekho izingulube. Wangikhweba ngase ngiyabona ngehlela emgedeni eminye imigodi emikhulu kakhulu ilanga lalisaphakama nje. Ngijikeleza ngakwelinye icala leguma ngingacabangi lutho ngeziprofetho. Ngahlala phansi ngilindile ngiphumule ngacabanga kwenzenjani kulezo zingulube. Ngacoshe yami ngahlala phansi njengoba kwenza amandiya niyazi ngakhe izithanga. Ngabheka emlenzeni wami we-overloli futhi kwakukhona unkunzana. Ngawucosha ngase ngithi lokho kuyaxaka. Ngilapha cishe amamayela angamashumi amane enyakatho mpumalanga eTucson. Nanga umfana wami umncane uJoseph ehlezi lapho elinde mina. Futhi labo ngiqala ukubheka ngabona umhlambi wezingulube ophuma cishe amayata ayinkulungwane ukusuka kimi phezulu entabeni. Ngawuphosa phansi unkunzana ngathi ngizozithola. Ngizohamba ngilande umfowethu Fred futhi ngizolengisa isiqephu sephepha ukwazisa ukuthi yiphi indlela yokuhamba kule othile lapha futhi sizothola umfowethu Fred. Ngase ngiqala ukwenyuka intaba ngikhijima ngelikhulu ijubane ngakwelinye icala. Khona manjalo ngangicabanga ukuthi kukhona ongidubulile. Ngangakaze ngikuze ukuqhuma kunje kwazamesamesa lonke izwe.
And when it did, standing before me.
futhi ngenkathi kuwenza okumi phambi kwami kwakuyizingelosi eziyisikhombisa zingumshungu ngahlangana nomfowethu Fredi nabanye kamuvanyana bathi bekuyini na ngathi bekuyilokho zokwenzenjani na bwelekhaya ngokuba isho kanje inkosi izimfihlakalo eziyisikhombisa obekufihliwe ebhayibhelini yonke le minyaka lamahlelo nakho konke unkulunkulu uzovula lezo zimfihlakalo eziyisikhombisa kithi ezifoni eziyisikhombisa wawukhona leyo ndingilizi yenyuka ivele emhlabeni njengenkungu ibumbeka ngenkathi kwenza yenyuka yaze yayothi ngu entabeni iqala ukushaya indingilizi iya ngasentshonalanga ngalapho evela ngakhona isayense yayithola emva kwesikhashana iphakeme ngamamayela angamashumi amathathu namamayela angamashumi amabili nanhlanu ukunquma ngayimpela nje indingilizi yesivivane futhi ngolunye usuku ngimi lapho ngaphendulela isithombe ngakwesokudla futhi nango ujesu njengoba wayenjalo eminyakeni yebandla esikhombisa efake iwigi emhlophe ekhombisa ubunkulunkulu obukhulu ungu-alfa no-omega ungukuqala nokugcina ungumahlulelo omkhulu walo lonke iphakade ebi lapho uqinisa umlayezo welihora futhi kuba khona ukukhanya njengesikhathi sokuhlwa kumayelana nani konke na wakuyini na angayangasentshonalanga phezu kwaleyo ntaka efanayo ngedlula ngenyuka no-Bentwoods lapho yathi phosa idwala phezulu uthi kumnumzana Woods isho kanje inkosi uzobona inkazimulo kaNkulunkulu ngalo impela usuku olulandelayo ngimi lapho esifumvumu sehle futhi saqhuma sasisakaza izintaba amathe lanquma iziqongo zezihlahla zasuka ngithe mafidi amathathu noma amane phezu kwekhanda lami senze ukukhumba okukhulu okuthathu nabafowethu beze begijima beqa wawukhona cishe indoda ayishumi nanhlanu emi lapho abashumayeli nakho konke okunye wakuyini na wathi bekuyini na ngathi kwahlulela kushaya ugu lwasentshonalanga cishe ezinsukwini ezimbili emva kwalokho kuzamazama komhlaba kwacishe kwempela kwayiqinisa i-Alaska yini lokhu kukhanya okuphezulu entabeni i-sunset e-Colorado Forest yase-Arizona na yini lento ecakile eyenzeka phezulu lapho abantu kade beshayela empumalanga bevele entshonalanga becosha amadwala ayesabalele konke lapho lapho okwashaya khona na futhi onke idwala nedwala linamakhono amathathu kulo okwaliqephulayo abathathu bamunye abekwe emadeskini ezicindezelweni zamaphepha esizweni sonke yini lento ecakile phezu kwentaba i-sunset e-Colorado Forest na uJune Jackson olalele ngiyalikhumbula iphupho ayenalo engalihumushayo ukubuya asekushoneni kwelanga na futhi lokhu kwenzeka entabeni i-sunset isikhathi sokuhlwa isikhathi
etholakalanga
umlando wasekushoneni kwelanga ekushoneni komlando ekushoneni kwesiprofetho njalo sigcwaliseka futhi kuyoba ngokukhanya ngesikhathi sokuhlwa phezu kwentaba i-sunset e-Colorado Forest amamayela angamashumi amane enyakatho ye-Tucson hamba emephini futhi ubone uma kuyi-sunset peak lapho yilapho impela okwenzeka khona ngangingakaze ngikwazi kwaze kwaba ngelinye ilanga yonke into lakho kusaze kwafa lokhu kuzisombulula njalo njalo kuyo yona impela into eyenzekayo esithombeni singujesu ebi ebuka thina futhi manje khona impela entabeni i-sunset nokukhanya kokushona kwelanga ukukhanya kwakusihlwa sekufikile uNkulunkulu eziqinisekisa oyeni na kungamaqiniso ukuthi uNkulunkulu noKristu bamunye emhlophe bangake abayibonile iwigi emhlophe phezu kwakhe njengoba sikhulumile esambulweni sokuqala na niyabobu uNkulunkulu obukhulu igunya elikhulu alikho elinye iphimba akekho omunye uNkulunkulu akukho lutho olunye luye kuhlala kugcwala kuba uNkulunkulu ngokomzimba izingelosi qaba lwazo kwakuyiwidi yakhe amen kwenzekeni entabeni i-sunset na uNkulunkulu eqinisekisa izwi lakhe umayelana nalokho-ke wonke kulo msindo Kaphelani ngunkulunkulu egcwalisa izwi lakhe elithenjisiweyo futhi lezambulo zeshumi elokuqala kuya kwelesikhombisa futhi ngezinsuku zokubethwa komlayezo wengeliyothi yesikhombisa imfihlakalo kankulunkulu isiyakube ifiziwe imfihlakalo efihlakele izambulo zeshumi elokuqala kuya kwelesikhombisa umlayezo wokugcina onyakeni webandla wokugcina ugcwalisa khona impela kulo nyaka uLuka ongcwele weshumi nesikhombisa labashwamathathu usuku lapho indodana yomuntu iyokwambulwa futhi kuyovela abaprofeti bamanga nokristu bamanga babonise izibonisi ezinkulu nezimangaliso ngangokuthi kuyodikisa abakhethiweyo uma kungenzeka abantu bazalokhu bese kungabazeli futhi njengokwejwayelekile ibandla lisambathekile impela nje nesayensi kuyo yonke iTucson namanje babhala iziqephu futhi bazifaka ephepheni emuva le laphoya entabeni iLemon lawo makamera amakhulu awakubonanga kwenyuka kusuka lapho esasimkhona kushushumba kuya ngasentshonalanga kukhombisa ukuthi isikhathi sesiphelile ngeke kwahamba kepha uphisi omncane lapho kusogwini ngasentshonalanga wahlulela kwasha nje ngayo impela indlela okuhamba ngayo kukhuphuka ngqo phezu kwePhoenix futhi uvundla ngqo kuqhubekela ePrescott nangaphesheya kwezintaba kweOgwini losentshonalanga uqola ngqo phezulu kuyongena zazi yaphi na zaqhubekela ngqo ziyongena eAlaska futhi liyaduma liqonde ngqo ngapho neziboniso zezinto ezenzeka emkhathini nabo bonke eTucson basabuza ucwaningo lwesayense luzama ukuthola ukuthi kuyini kuphakeme kakhulu ngeke kwaba yinkungu umlala mvubu noma lotho phezulu lapho kwenziwa yini na ukuphina masamba thekile impela nje ngaleyo ndingilizi yokukhanya yaphezu kwemvelo elengangaleya esibhakabhakeni njengoba babenjalo ngezazi okwathiwa omeki zingena zilandela inkanyezi zithi uphi lo ozelwe inkosi yamajuda na kwakuyini na unkulunkulu egcwalisa izwi lakhe ziyovela inkanyezi kujakobe unkulunkulu wasezulwini wethembisa ukuthi isikhathi sokuhlwa sasiyoba nezinkanyiso zakusihlwa iminyaka emithathu edlule emihlakalo yayiyisiprofetha sikhathi sini imnumzane na kodwa manje sesingumlando sesedlule isithembiso sesigcwalisekile sikhathi sini imnumzane futhi yini lokhu ukuheha na unkulunkulu egcwalisa izwi lakhe nguyena izolo namuhla naphakade sikhuleke uNkulunkulu othandekayo babambezele isikhathi eside abantu eside kakhulu kwedlula ebengikuhlosile ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi kukhona okushiwo noma kwenziwa okuzobangela abantu phandle ndawo zonke ukuba baqonde nangokubona nokuqonda bangahle bakwazi ukukholwa ukuthi wena uKristu weqiniso namazwi aqiniswayo ngokuqiniswa kwezwi lakhe liphelele futhi ligcwaliswa ngesikhathi salo. Manje Nkosi Jesu, emazwini akho uqobo washo ukuthi izwe liyoba sesimweni saseSodom. Siyakwazi lokho singakubuka. Futhi wathi ngalolu suku, njengoba kwenzeka eSodoma, wawukhona izithunywa ezintathu ezathunyelwa ezweni labezizwe namaHebheru futhi esisodwa sazo okwabe kunguNkulunkulu uqobo lwakhe indodana yomuntu wazembula yena uqobo esimeni somuntu futhi wenza isimangaliso kangokuthi watshela u-Abraham ukuthi uSara wayenzani emva kwakhe ethendeni wathi kwakuyophinda futhi lapho lonke izwe labezizwe laliyobo sesimweni saseGomoro futhi silapha Nkosi ezinye iziprofetho ziqinisa into efanayo yokuthuma u-Elija ngezinto kuzokugcina umoya ka-Elija phezu komhlaba ukuletha izinhliziyo zawoyise noma abantwana babuyele kuyise futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi leli hora ukuthi uzoqinisa izwi lakho ukuthi nguwe izolo namuhla naphakade siphe khona baba bangabakho bonke ngikhulekela ukuthi uzosipha lezi zinto futhi uqinise lokho okushiwoyo wenzelwe inkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu amen.
Just speak a word.
Ukukhuluma izwi ngomuntu ukuqinisa izwi uNkulunkulu.
To say something
ukusho uthize
yinto yodwa uNkulunkulu bayenze kungenye into.
uNkulunkulu
akadingi mhumushi, wenza ukuhumusha kungokwakhe uqobo. Manje silungela ukuba nomugqa womkhuleko, ukhulekele abagulayo uNkulunkulu ethanda. Kodwa siyazi ukuthi awukho noyedwa, akukho wesilisa, akukho wesifazane, akukho sidala singumuntu, akukho ngelosi engakuphilisa ngokuba uNkulunkulu sevele ukwenzile. Wenza amalungiselelo into kuphela ofanele uyenze ngokukwemukela. Akukho muntu, akukho ngelosi, akukho lutho, akukho ngisho uNkulunkulu uqobo lwakhe ongakuthethelela ezonweni zakho. Sekuvele kwenziwe. UJesu wakwenza lokho esiphambanweni, kodwa soze kwakuphumelelisa kumbe noma yini, noma kukuzuzise noma yini, uze ukuvume ukukwemukela. Into kuphela engenziwe yiziyalo ezinikezwe nguNkulunkulu emakholweni ukuba abeke izandla phezu kwabagulayo. Lokho bekulokhu kukhona eminyakeni bakwenzile lokho ngezivuselelo, futhi bekakubize uNkulunkulu. U-Abrahama wayebona izibonakaliso eziningi, kodwa nakho kufika isikhathi lapho u-Abrahama ebona isibonakaliso sakhe sokugcina ngaphambi nje kokuba iSodoma lishiswe. Nalo wawuNkulunkulu ezibonakaliso esimweni somuntu. Ngiyakholwa khona. Ngabe uJesu washo ukuthi kwakuzophinda na? Manje bangaki phakathi lapha nangaphandle emsakazweni noma ngaphandle kothelefoni esizweni sonke, uma nisalalele, lungelani manje umkhuleko, yibani nikhuleka. Nani onalamaduku lapha? Manje ngeke ngatshela uNkulunkulu ukuthi akwenzeni, qhaba uma kube kude nami ngisho ukukuzama. Uyazibusa wenze lokho afuna ukukwenza. Ngingahlonipha kuphela futhi kuphela ngingasho lokho akushoyo. Futhi manje bami bazungeze izindonga abagcwele phama kuminyene. Angazi noma besingamcela yini uNkulunkulu phezu kwalamazwi. Kuyini lokhu ukuhehana uma uNkulunkulu ezohamba phakathi kwethu, futhi kungahle kube khona izihambi lapha, futhi ahambe phakathi kwethu, futhi akhombise ubuso bakhe obubusisiweyo phakathi kwethu. Akhombise ukuthi umoya wakho lapha. Akhombise ukuthi unguyizolo namuhla naphakade. Ukuthi sonke emva kwale milayezo emibili eqinile besingakholwa ukuthi kunjalo na, beningakwenza na, kulungile. Esikhundleni sokubiza umugqa womkhuleko manje-ke kuyashisa, kuminyene, bemi bencike obondeni. Ngiqalaza ngapha ukubiza umugqa wami womkhuleko, beningeke nikwenze, bukani kumiwe lapho. Ngingawubiza ngaphana abenu abagulayo, izinhlaka, konke okunye belele, beningeke nikwenze.
So sit where you are and believe God.
Ngakho hlalani lapho enikhona futhi nimkholwe uNkulunkulu.
If you do have a prayer card, hold it.
Uma unale ikhadi lomkhuleko libambe, kuzoba kuhle. Sizofika kuwe uma ufuna ukuze ngomugqa, kodwa awuthekile ukuba uze ngomugqa. Lo muntu uzoshepherd ngesonto ledlule ebusuku akezi ngamugqa. Angiboni ukuthi wayenalo ikhadi lomkhuleko. Ngabe umuntu uzoshepherd ukhona kulo busuku na? Uphi? Ngabe ukhona? Ngemuva. Ngabe wawunalo ikhadi lomkhuleko umuntu uzoshepherd na? Wawungenalo na? Wawungenalo. Uhlezi khona lawo futhi kulo busuku. Leyo indawo enhle kuba kuyo umfundi shepherd. Akusikhokotho ukuthi ufanele ube lapho, kodwa nje iba nokukholwa. Ukuba akhumbulane wesifazane omncane wathi ingubo yakhe futhi wakuzo uthi unguwe izolo namuhla naphakade. Nencwadi eyiletha yamaHebheru ethethethe elisha yathi ungumpristi omkhulu kulo busuku ongathintwa ngokuzwelana nobuthakathaka bakho. Niyakholwa khona? Iba nokukholwa-ke. Ungalingabazi, ngikholwe futhi kuzofezeka. Ungaba nakho okucelile uma ungalikholwa, kodwa ufanele ulikholwe. Uzokwenza na? Nonke nizolikholwa na? Bangaka bazolikholwa manje na uNkulunkulu anibusise. Angazi ukuthi ubani ubani, angazi namunye wenu. Akusiwo umsebenzi wami ukwazi noma ubani wenu, kungumsebenzi kaNkulunkulu ukwazi lezi zinto. Kodwa uzokwenza uma nizolikholwa, nizolikholwa manje na? Manje uNkulunkulu othandekayo, impela sisiso isigejane samaKristu abhasteliwe. Asifanele sibe yiwo umuntu ozombambathwa futhi atotoswe. Auna lololo shobo nkosi unamakholwa amahlekihleki. Bona impela ubukhona bukaNkulunkulu buvuthisa inhliziyo yomuntu. Njengo-Abrahamu wamkholwa uNkulunkulu. Wazenza wena, waziwa kuye, waseke ubonakala kuye futhi wenze sibonakalise futhi wakukholwa. Waphendula umzimba wakhe wabuye waba yinsizwa kanjalo nomkakhe ungukuthi umkakhe wayengxenye umzimba wakhe uqobo. Waseke kuzala umntwana omusha, indodana ethenjisiweyo. UNkulunkulu wathembisa ukuthi njengoba into efanayo ngalolu suku, kulekela ukuthi uzoliqinisa lelizwi futhi sizobhekana naleso sithembiso esisodwa lapho ukuthi kuzoba njengoba kwakunjalo eSodoma ngaphambi nje kokuba iSodoma lishiswe nokwahlulela kwashaya iSodoma izwe labezizwe. Ngakho kwahlulela kulungiselela ukushaya izwe labezizwe. NamaJuda athola eminye iminyaka emithathu nengxenye isikhathi senhlupheko, inkathazo kaJakobe, ukuqhubeka kwamaviki angamashumi ayisikhombisa kaDanyeli. Kodwa abezizwe babaliwe, sekuyisikhathi sokuhamba. Futhi wena unikeze leso sibonakaliso, futhi wena wathi siyoba khona futhi. Siphe khona uNkulunkulu ba sisezandleni zakho thina, yenza ngathi njengoba ubona kufanele. Egameni likaJesu Kristu, amen. Manje ningashaya uvalo, bekuzoba njani ukuba bengishaya uvalo na? Manje ngenza into lapha ukuthi kuzokwenceka ekuzibuseni kukaNkulunkulu. Kodwa ngikwenzelani lokhu na? Wathi kuyoba khona, lokho kuyaxazulula.
And if he makes himself that
futhi uma ezenza yena lokho wakuqinisa lokho phambi kwenu, ngeke yena mkhona na? Impela ibani nokukholwa nje manje futhi nikholwe. Ake ngikalaze nje ngibone ukuthi umoya ongcwele uzoholela kuphi, ukuthi uzokwenzani. Angazi ukuthi uzokwenzani lokho kukuye, kodwa uma nje kuphela nizobona ukukholwa, nikholwe kuphela, konke kungenzeka kulabo abakholwayo. Ngabe nonke niyakukholwa lokho, phakamisani izandla zenu bese nithi ngiyalikholwa ngenhliziyo yami yonke, ngiyalikholwa. Manje ukuthathu kuzoba ngokuqiniswa uma ezokwenza kathathu ngqo ukufakazisa kini ukuthi liqinisile. Angikhathali ukuthi kuphi ungubani, yiba nokukholwa nje futhi ukholwe. Manje ningalokhu ninyakazi. Ngapha nenekazi elikhulekayo, angikwazi lapho khona nje, awudingekile ukuthi uze. Angikwazi kodwa ubambe intombazane encane ngesandla sakho noma isemathangeni akho. Ngizihambe uqobo kuwe. Nentombazane encane ibukeka iphila ngokwejwayelekile, ibukeka iphila. Intombazane encane, intombazane encane nekhanda elibomvu. Mina ngibuka lapha kuyo, ayibukeki ikhubazekile kumbe noma yini, angazi ukuthi yini engalungile kuyo. Ngahle kungabi okomntwana, kungahle kube ngokwakho. Kodwa kwenzekile nje ngakubona uhlezi lapho nalowo mntwana futhi ukhuleka. Ngidingeka ukuba ngikhulume nawe umzuzu ukubamba umoya wakho, njengoba uJesu athi kwesifazane engiphuzisi. Yabo, nje ukubala umuntu oyedwa. Umfowethu Brandt nabanye behlezi lapha, ngiyabazi laba bantu abahlezi lapha bangahle ukuba badinga nabo, kodwa wena ubuyisambe. Uyangikholwa ukuthi ngumprofeti kaNkulunkulu na? Uyakholwa ukuthi lezi zinto ozizwe kulo busuku ziyiqiniso na? Manje uma uNkulunkulu ezokwembula kimi into oyenzile noma into obungafanele uyenze noma into engalungile kuwe ukuthi sini isifiso sakho, uzokwazi ukuthi kuyiqinisa noma akusile, ungeke na? Futhi uma ezokwenza lokho, ngabe kuzoqinisa izwi lakhe ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade, nokuthi uLuka ongcwele weshumi nesikhombisa elamashumi amathathu uyabonakaliswa na? Uyakholwa na? Manje nenekazi liphakamise isandla salo ukuthi sizihambe. Angikwazi. Kola ngizabukumano moya walo umuntu oyedwa nibaningi enidonsayo. Manje uyawukholwa lo ngenhliziyo yakho yonke. Manje kungowentombazane encane kusuwe. Unokwethuka kodwa akusikho ukwethuka okukuhluphayo. Into enkulu esenhlizweni yakho yileyo ntombazane encane. Futhi uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi kuyini na? Uyawukholwa na? Ngabe kuzokusiza? Ungawukholwa-ke na?
It's a brain injury.
Ngokulimala ebuchosheni. Kunjalo na? Manje beka isandla sakho phezu komntwana omncane, isandla sakho. Nkulunkulu othandekayo, wena wathi lezi zibonakaliso ziyo balandela abakholwayo. Bawubeka izandla zakho phezu kwabagulayo futhi bawusinde. Owesifazane uyikholwa. Isandla sakhe siphezu kwekhanda lomntwana. Kwangathi angaphila. Ngegama likaJesu Kristu nginikela lo mkhuleko. Amen. Manje niyakholwa nonke na? Uma ukholwa konke kungenzeka impela. Ngiyalazi nenikazi elihlezi eduze kwalo. Kodwa ngobuqotho obukhulu libuka ngapha. Ngeke ngalibiza ngegama kodwa uma ngilibuka umzuzu ngizokwazi. Kodwa ngiyamazi wesifazane ngokubuka kodwa angiyazi inkathazo yakho. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzongazisa ukuthi yini inkathazo yakho na? Ungakusiza na isifo sikashukela? Manje uma lokho kuyiqiniso bamba isandla sakho impela. Kwenzekile ukuba kube yininikazi elilele elihlezi eduze kwakho linento efanayo. Lisihambi. Elinye linikazi likhulekela omunye umntwana okhubazekile. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke. UNkulunkulu uzokupha khona. Omunye umuntu ngemumva lapha. Indoda ihlezi ngapho izama ukuyeka ukubhema osikilidi. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzobasusa kuwena? Lungile. Uyakholwa na? Ngaba nakho. Angaze ngiyibona indoda empilweni yami. Nathi indoda ngiyasibona leso sithunzi esimnyama esilengaphezu kwale ndoda khona lapha elele entweni enjengohlaka noma isihlalo na? Iyafa. Isibekelwe isithunzi. Inomhlavuza. Angiyazi indoda, angaze ngiyibona. Unkulunkulu wazi konke ngawe. Iqiniso lelo mnumzane. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela okuthize ngawe na? Kungakusiza ukwemukela ukuphiliswa kwakho na? Ulethwe lapha ngumngani, kodwa awusuye owalapha. Undawundawo lapho okukhona khona ingxenye enkulu yamanzi abantu abadoba khona. Ya, e-Albany, e-Kentucky, kunjalo. Kodwa futhi ungahamba ubuyele ekhaya uphilile. Kholwa ukuthi sekuhambile. Uma uzolikholwa, kufanele ulikholwe. Futhi ukholwe ukuthi sekwenzelwe wena. Uyakholwa na? Wena waseTennessee unomfana nesifuba somoya akekho lapha kodwa uyakholwa ukuthi uzophiliswa na? Manje-ke thatha iduku lakho eyakho ngesandla sakho lapho uliyise kuye uzophiliswa uma uzolikholwa. Njenekazi likhale lihlezi libhekene nodokotela Vail lapho. Isibekelwe isithunzi nalo isithunzi esimnyama. Angaze ngimbone wesifazane empilweni yami kodwa unomdlavuza uzofa uma engekho into enzelwa yona. Uyakholwa ukuthi uzokuphilisa nenikazi na? Ungaba nakho ukuphiliswa kwakho uma nje uzokholwa. Kukhona inikazi elincane elihlezi emva kwalo ngqo libeke iduku phezu komlomo walo. Linesisu esinezilonda nalo liyagula. Ngathi unamalumbu aphumayo aphuphuthekisanayo awela ngaphandle. Ukhona okulethe lapha. Unesifo sabesifazane. Uma uzokholwa ungaya ekhaya usinde. Wena nsizwa uyisihambi uhlezi likhona lapha phambi kwami ungibuka. Uyini? Puerto Rican noma okuthize na? Ya. Bengiqonde ngisihambi kuwe. Uyakwazi lokho. Awusuye ngisho nowasezweni lakithi. Kodwa uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakupha isifiso senhliziyo yakho na? Uma ngitshela ukuthi isifiso sakho sini, ungakwemukela na? Ufuna umbhaphathizo kamoya ongcwele, iqiniso lena. Yemukela umoya ongcwele mfowethu. Nansi indoda yekhalathi ihlezi le emuva lapha. Inomthwalo enhliziyweni yayo, ngowenkosikazi yayo. Ayikho lapha ngisho.
She's got trouble with her feet.
Inenkathazo ngezinyawo zayo.
You believe it here?
Yakholwa ukuthi uzoyiphilisa na? Uyakholwa na?
You're a stranger here.
Usihambi lapha.
Across the sea.
Ungapheshaya kolwandle.
Jamaica.
Ungase Jamaica. Uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angitshela ukuthi ungubani na?
Mr. Brady.
Nomzane Brady.
You believe?
Uyakholwa na?
Jesus Christ is the same.
UJesu Kristu ngiyena izolo. Namuhle. Naphakade. Inenekazi ehlezi ikhona emuva ngale egcineni ngapha ethi kwaNkosikazi right lapho linomthwalo enhlizweni yalo.
She's praying for a daughter.
Kwentodana izohlinzwa. Uyakhola inhliziyo yakho yonke ngayo na ngeke ikudinge uma uzoyithola ukuba ilikhona. Ngeke ngaphilisa. Emuva ngale ayikameleni lezingane.
Bona
umoya wenkosi ngelosi. Ukukhanya kuya ngasekamelweni lezingane. Kuphezu kwesifazane osemncane. Futhi kunenkathazo yokomoya akhathazeka ngayo. Bonakala sengathi bekufanele ngimazi wesifazane osemncane ngandlela thize. Owesifazane osemncane naye unokungahambi kahle kokwabesifazane. Yebo, igama lakhe unkosikazi West. Wase-Alabama. Unkosikazi David West. Kholo, uNkulunkulu uzokupha khona.
It shall be light.
Yebo, ngokukhanya. Futhi ngalo suku lapho indodana yomuntu yembulwa. Uma lawo nguwesuye uJesu Kristu onguyena izolo namuhla naphakade angazi lutho ngalo.
Do you believe that?
Yawukholo khona.
All things are
Gonke kungenzeka kulabo bakholwayo. Phandle imibhobheni ezonke manje. Nakule tabernakele nabangani bangaki elizophakamisa izandla zenu bese nithi ngiyikholwa. Manje nina phandle lapho emazweni bonke baphakamise izandla zabo lapha naphandle le ngale yandawo ndawo esizweni sonke niphakamise izandla zenu akungabazeki. Manje valana amehlo enu vele nje uyisele izandla zakho phezu komuntu oseduze kwakho.
Take a hold of their hand. Lay it upon their shoulder.
Bambani izandla zabo sibeke ehlombe labo.
I got my hands on the handkerchiefs.
Ngibeka izandla zami emadukwini.
Ubani
ukuthi kwenziweni namhlanje?
Ubani
ukuthi sekwenziweni manje? Ngibeka ubuso bakhe obungcwelisiwe ekukhazimuleni okunothando lobuNkulunkulu. Abahlanganyeli ababusisiwe bomusa wakhe njengamatshana ayigugu emqheleni wakhe ukuba bakhanye.
Now pray. Let's pray.
Manje khulekani. Asikhuleke ndawo zonke.
Dear God,
kulungulo thandekayo, ihora selifikile. Usukuthini lokhu na?
Kulungulo
egcwalisa izwi lakhe.
What's the attraction?
Yini ehanayo Nkosi na?
It's God.
Kulungulo egcwalisa izwi lakhe.
What is this out across?
Yini ephandle sizweni sonke ngokuxhumana ngotelefoni. Ukuthi amakhulu abantu izandla zawo azibeke phezu komunye nomunye. Esizweni sonke kusuka ogwini olulodwa kuya kolunye. Kusukela enyakatho kuya eningizimu. Empumalanga kuya entshonalanga. Lapho uhlezi abantu lapha abavela kwamanye amazwe. Abaningi basezifundazweni eMexico eCanada. Futhi izandla zethu sizibeke phezu komunye nomunye. UNkulunkulu egcwalisa izwi lakhe. Kukanjani lokhu ukuthi umuntu angama lapha ngomongcwele futhi abize umuntu njengoba enza uSimoni Petru. Igama lakho nguSimoni. Uyindodana kaJonase. Hamba ulale indoda yakho uze lapha. Anginandoda. Qiniso unayihlanu. Wathi ngiyazi uMesiya uyeza ukuzokwenza lokhu. Kodwa ungubani wena na? Wathi nginguye. Futhi nguwe izolo namuhla naphakade. Futhi uthembisile. Imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza. Eminingi kunaloo niyakuyenza. Ngokuba mina ngiyakubaba. Futhi bhekani ngezinto kuze kugcina. Ngiyakuthuma kini u-Elijah umprofeti. Futhi uyoguqula imicabango yabantu. Aphendule izinhliziyo zabantwana zibuyele ekufundiseni kweBhayibheli kwabapostoli. Futhi uyoba ngokukhanya cishe ngesikhathi sokuhlwa. Silapha uNkulunkulu omkhulu wasezulwini. Ihola lilapha. Izandla ziphezu kwabantu.
Satan,
Satana wehluliwe. Ungumqambi manga.
futhi njengengeko kaNkulunkulu futhi njengezingeko siyala lakho egameni likaJesu Kristu ukuthi ulalele izwi likaNkulunkulu futhi uphume kubantu ngokuba kulotshiwe ngegama lami bayokhipha amademoni nabo bonke abantu abangathi bangakhululwa. Siphe khona uNkulunkulu othandekayo. Wena unguNkulunkulu wasezulwini owehlulayo. Lolo suku lunokuheha entabeni yaseCalvary. Ngoko kugula nezifo nayo yonke imisebenzi kaDevon. Wena unguNkulunkulu nabantu baphilisiwe ngemivimbo yakho. Bakhululekile ngegama likaJesu Kristu. Amen.
God, every handkerchief
uNkulunkulu lonke iduku libekwe elibekwe lapha. Moyo ongcwele usekhona. Ugcobo lukaJesu Kristu lusephezu kwabantu. Nezibonakaliso ezinkulu azethembisayo ziyagcwaliseka. Nomhlaba uyathuthumela. Ukuzamazama komhlaba kuyenzeka. Izibonakaliso ezinkulu owazisho zingakenzeki. Nombhalo ugcwaliseka. Nekukhanya kwakusihla kukukhanya. Ngibeka umzimba wami unqume kulamaduku. Ngimele wonke lo mzimba wamakholo avele eMpumalanga, eNtshonalanga, eNyakatho naseNingizimu. Futhi ngithi kudeveli ngegama likaJesu Kristu suka kuzo zonke iziguli lawo abekwa phezu kwazo ekuhlonipheni nasekazimulweni yezwi kaNkulunkulu. Ngegama lezwi likaNkulunkulu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Manje ngokuthula ngokusile ekhanda ngesizotha nasemiqondweni yenu esile njengamakholwa seniyakholwa manje futhi niyakwemukela ukuphiliswa kwenu okuvele kuNkulunkulu somandla ngegama likaJesu Kristu. Na uma nikwenza, phakamisani izandla zenu nonke phandle emazweni, phakamisani izandla zenu phandle lapho. Wonke umuntu ophakathi lapha engikwazi ukubona ngigcine khona baphakamise izandla zabo. Ngaphakathi ngaphandle emafasteleni eminyango emakamelweni ezingane nakukho konke zonke izindawo abantu bephakamise izandla zabo. Hallelujah.
Satan is defeated.
USathane wehluliwe.
The stripes of Jesus
Christ. Imizimbo kaJesu Kristu. Yaphilisa.
And the presence of Jesus Christ buried.
Nomkhulu kaJesu Kristu. Ubonisa iqiniso lokuthi uyaphila namhlanje. Ekwazi njalo njalo ukugcina sonke isithembiso asenzayo. Amen. Ngiyamkhona nimkhulu nina na. Manje sisukume sime ngezinyawo zethu. Ngegama leNkosi uJesu, semukela yonke into eyenziwe noma eshiwoyo. Siyamthanda ngenhliziyo yethu yonke. Simphatha kahle ngakho konke okuphakathi kwethu. Manje njengoba seniya emakhaya enu ehlukene kulobusuku, uNkulunkulu akahambe nani. uNkulunkulu aniphe umoya ongcwele uma ningenawo umoya ongcwele. Wonke owesilisa, owesifazane, umfana, intombazane lapho ngapho bhathiswe egameni likaJesu Kristu nazo izingubo ithibi. Ungayekeli ikusasa kokungenziwa namhlanje. Kusasa kungase kube late kakhulu. Okwenele inamuhla kosuku inkathazo kulo. Ukhona abefundisi abamile abalindele izingubo zilindile. Akukho zaba nilindele na. Uma nilindele niyakholwa. Akulondaba ukuthi beniphaphathizwe kanjani nafafazwa nathelwa noma ngabe kuyini kungokweduka. Ukukhanya sekufikile. Uzani kholwe futhi nibaphathizwe. Wonke ongenawo umoya ongcwele, ongathi ningawemukela umoya ongcwele nonke emandleni agcwele obuNkulunkulu nothando ayethembisa lona ukuba akwenze isidalo esisha kuye. uNkulunkulu busise. Manje kuze kube ngesonto elizayo ekuseni ingamashumi amathathu lishayile elesishiyagalolunye, asicule leliculo elincane esasivame ukuliculwa eminyakeni eyadlula. Ningawukhohlwa umkhuleko womndeni. UJesu ufuna ukuhlangana nani lapho. Uzothatha yonke iminako yenu. Ningawukhohlwa umkhuleko womndeni. Asicule kanye kanye manje.
Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Hey, he will take your every care. Oh, don't forget the family prayer.
Manje sisalicula futhi qhawulana nesihambi eseduze kwakho. Niyabo, sisalicula.
Don't forget the family prayer. Oh, Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Don't you love him? I love him.
Ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala wangithengela insindiso lokho kwakunguheha entabeni yaseCalvary ukuheha okufanayo entabeni iSunset intaba iNebo intaba yaseSinai zonke izihlakalo zesiqongo sentaba manje ke kulungile asilicule manje Abamthandayo abathi amen ngakho makube njalo manje cabangani nje ukuthi unenzeleni cabangani ukuthi beningaba phandle lapho ebha kulobusuku mhlawumbe beningaba sethuneni njengoba bengifanele ngibe kulo ngaphandle komusa omningi kaNkulunkulu yini anenzela yona na oh besingayeka kanjani kumthanda na akwenzi mehle ukuthi ubani uthini ungokuqala azivala mehlo ethu Kutamisa namakhanda ethu noma silicule kuye manje. Uyawathanda amaculo, ucula mahubo. Asicule kuye manje. Amakhanda ethu nezinhliziyo kukhotheme ebukhoneni bakhe. Ukubonga ngalokho amehlo ethu elikubonile, izindlebe zethu ezikuzwile. Ukuqoshwe ezwini kaNkulunkulu, isithembiso sakhe sibe yikho kithi namhlanje. UNkulunkulu anibusise. Sinesimenyo esikanye nathi kulobusuku. Umfowethu uNed Iverson, uqala owaye ngumfundisi wasePresbyterian. Uyise abafowabo bangumfundisi wasePresbyterian. Yena ngiyaqonda ubhaptiziwe namhlanje futhi egameni likaJesu Kristu. Ungumfundisi nokahle kulokho. Futhi manje ngicela yena njengoba ngimkholwa ukuthi uyizineke zikaNkulunkulu ukuba acele izibusiso zikaNkulunkulu phezu kwaleli bandla usaya ekhaya lakho. Mfowethu Iverson woza ngaphambili sisakhothamise amakhanda ethu ngomkhuleko. UNkulunkulu akubusise mfowethu.